I had the privilege to speak in ministers' meetings. This is international ministers' meetings. 1994-1996. Brother Ed Biscoe. He had international ministers' meetings in Surrey, British Columbia. And that was attended by more than 27 countries represented. Myself, Brother Jeremiah
Makangari,
and Brother Lonnie Jenkins. The two of them is deceased now. We shared those meetings.
Tulishirikiana katika mikutano hiyo.
Then in 2000,
na katika mwaka wa 2000,
in Kinshasa,
nilienda Kinshasa.
Brother Dioka,
ndugu Dioka,
Richard Dioka, he had ministers' meetings.
Alikuwa na mkutano wa hudumu.
That had over 2,000 ministers.
Na kulikuwa na wahudumu kwa takriban wapata 2,000.
From Central Africa and many surrounding African countries.
Wakitoka katika nchi Afrika za Afrika ya Kati na katika nchi nyingine za Afrika.
Myself, Brother Biscoe and Brother Jeremiah.
Mimi mwenyewe ndugu Ed Biscoe na ndugu Jeremiah tulihudumia katika mikutano hiyo.
So I am not a novice.
Sasa mimi si mgeni wa mambo hayo.
I have been in the ministry full time.
Nimekuwa katika huduma ya wakati wote
since 1976.
Tangu mwaka 1976.
I came in the message in 73.
Nilikuja katika ujumbe mwaka 1973.
Actually, I knew of the message in the end of 72.
Na hasa nilifahamu habari za ujumbe katika mwisho wa mwaka 1972.
Then I got baptized in May 73.
Nikabatizwa katika mwaka 1973.
I began to dwell speaking in 74.
Na nikaanza kunena kuzungumza kuhusu ujumbe 74 na 75.
I became a pastor full time.
Sasa nikawa mchungaji wa moja kwa moja katika mwaka 1976.
I've worked in many countries.
Tumekuwa katika nchi mbalimbali, huduma yangu katika injili,
among the Spanish people especially,
katika nchi za Kispanish.
If you know the geography,
kama unajua geografia,
from Mexico to Chile,
kutoka Mexico kwenda Chile,
is what is called Latin America.
Kuna hizi zinaitwa nchi za Marekani ya Latin America.
All those countries I've been in.
Nchi zote nimekuwepo huko.
And from 2005.
Na kuanzia mwaka 2005.
I work extensively in Brazil.
Nilikwenda huko Brazil.
And that is Portuguese.
Na hiyo ni Ureno.
So I've seen all of the message.
Nimeona mengi katika ujumbe.
I've been the presence and company of many ministers.
Nimekuwa katika mjumuiko wa huduma wengi katika ujumbe.
I was one of the first ones that went into Lithuania.
Nilikuwa miongoni mwa watu wa kwanza ambao walienda huko katika nchi ya Lithuania.
This was part of what was considered the Iron Curtain.
Ilikuwa ni moja ya hizo pazia la chuma.
In those days the churches was underground.
Katika siku hizo makanisa yalikuwa chini sana.
It's communist countries.
Na wakija katika nchi mbalimbali.
In the Poland and Czech Republic.
Huko nchi za Jamhuri ya Czech.
I was in these countries.
Nilikuwa katika nchi hizo nikihubiri.
So I've seen quite a lot.
Kwa hiyo nimeona mambo mengi.
In our own church.
Katika kanisa letu wenyewe.
September 22nd, 1982, God raised the dead off the floor.
Katika mwaka wa mwezi wa tisa, mwaka 1982, Mungu alimfufua mtu.
Elderly man used to be a celebrated boxer.
Na kila mtu akiwa kisherehekea mambo ya ngumi.
Yule mtu alikuwa mtu shujaa, alikuwa mhudia.
Okay, alikuwa ni mtu wa kupigana ngumi.
Celebrated boxer.
Yeah, alikuwa ni mtu wa kupigana ngumi.
He fought fights in Europe, different places.
Amekuwa akipigana huko Ulaya na sehemu mbalimbali.
And he came to the Lord.
Na alikuja kwa kuamini.
In his late age.
Akiwa ni mtu mkubwa.
I had about 5 registered nurses in my church at the time.
Nilikuwa na wauguzi karibia watano wame akachunguzwa kwamba akatangazwa kwamba huyu mtu kweli amekufa, wakamleta.
And he even testified
na yeye mwenyewe akashuhudia
that he was out of his body
kwamba alikuwa katika nje ya mwili huu akisafiri.
We all know from the message,
sisi sote twajua kutoka katika ujumbe,
no man can heal anybody,
hakuna mtu anayeweza kumponya mtu.
No man do miracles,
hakuna mtu yeyote anayefanya
miujiza. It is the angel of God,
ni yule malaika wa Bwana.
But Abraham said Moses never did one miracle.
Abraham anasema Musa hakufanya muujiza wote.
I think I covered that very extensive in these meetings.
Najua nimeweza kulizungumza hilo kulimaliza katika mikutano hii.
I actually was reading the quotes to you.
Na nilikuwa nikikusomea hata nukuu.
And I am sure that if you was convinced,
ninaamini ya kwamba
kama
umeshawishika kwamba mambo haya katika ujumbe na nabii ameyazungumza,
then it changes our view.
Sasa yatabadilisha kuona kwetu.
We look and see why is God doing these things.
Na tunaangalia na kutazama ni kwa nini Mungu anafanya mambo haya.
I've had many visitations.
Nimekuwa na kujiliwa kwingi.
When I was 3 months in the message.
Nilipokuwa na miezi mitatu katika ujumbe.
1973.
Mwaka 1973.
People was expecting the Lord to come.
Watu walikuwa wanatarajia Bwana aje.
And everything to finish.
Na kila kwamba kila kitu kimekwisha.
Because of the quotation about 1977 in the church's book.
Kwa sababu ya ile nukuu iliyoko katika kitabu cha nyakati saba za kanisa, nukuu ya mwaka 1977.
The world systems would be terminated.
Kwamba mifumo yote ya dunia itakuwa imekwisha.
If you was in the message in those days,
kama ulikuwa katika ujumbe katika miaka hiyo,
you wouldn't understand the type of expectancy among the people to go in the rapture.
Ungeweza kujua matarajio ya watu ya kwenda katika unyakuo.
And during that time,
na katika mwaka huo,
the Lord visited me.
Mungu Bwana alinitembelea.
And revealed to me the 7 church ages.
Na akanifunulia zile nyakati saba za kanisa.
In the book of Genesis.
Katika kitabu cha Mwanzo.
That's why when I preached here the other night,
na ndio maana nilivyo hubiri hapo mwanzo,
that which was is now and that which shall be hath already been.
Kile kilichokuwa ndicho kilichopo na kile ambacho kitakuwa tayari nacho kilishatokea.
And I was showing that everything that is in Genesis is in the book of Revelation.
Nami nilikuwa naonyesha kwamba kila kitu kilichopo katika kitabu cha Mwanzo kinaonekana katika Ufunuo.
But Branham, when he came,
ndugu Branham wakati amekuja,
now I do not know the ministers that come in these countries.
Mimi sijui ni wahubiri wengi kiasi gani wanaokuja katika nchi hii.
I haven't inquired,
hata sijawahi kuuliza,
to find out,
ili kuweza kujua,
who was the ministers,
nani alikuwa ni mhuduma,
who first came in the country,
nani alikuja kwanza katika nchi hii,
and the local ministers,
na wahuduma hawa waliopo,
how were they raised up,
walikuzwa namna gani.
Did somebody come and preach to them?
Kama mtu fulani alikuja na
kuhubiria. Did they get the books?
Na akawaambia.
When did they begin to preach the message?
Siku ile walioanza kuhubiri.
I don't know these things.
Mimi sijui mambo hayo.
And sometimes when you come into a country,
na wakati mwingine unapokuja katika nchi fulani,
you find a lot of concepts.
Unapata watu wana mawazo mbalimbali.
Now if been in the message since back in 73.
Na hivyo imekuwa hivyo tangu mwaka 1973.
It is 43 years ago.
Ambayo ni miaka 44 iliyopita.
Then it means to say you have seen all the doctrines and the movements that started in the message.
Hiyo inamaanisha kwamba umeona mafundisho na hali mbalimbali ambazo zimeibuka katika ujumbe.
Because from 2012 to this time,
kwa sababu tangu mwaka 2012 mpaka wakati
huu, most ministers who travel around the world,
wahudumu wote wanaosafiri duniani kote,
have died and gone,
wamekufa na kuondoka.
The ministers, you see it, let me give you a scriptural perspective.
Wahuduma, hebu nikupe andiko fulani linahusiana hayo.
Because I'm a firm believer everything is in the Bible.
Kwa sababu naamini kwamba kila kitu kinapatikana katika Biblia.
And everything that was in the first age is right here again.
Na kila kitu ambacho kilikuwepo katika wakati wa kwanza kipo sasa. Kila
fundisho,
kila
itikadi,
kila ukweli
is right here present.
Upo hapa.
So when you look at from a scriptural perspective,
sasa unapoangalia kupitia maandiko,
there is not much teachers.
Hakuna walimu wengi.
Men who have a concept.
Watu walio nafahamu.
You find, like Brother Arnold was saying, he is a minister in this church.
Kama unapata kama vile alivyokuwa anasema
mchungaji
anaudi
kwamba
Mungu anakupa kipimo fulani kwa ajili ya kusanyiko lako.
I think he preached in the States and one or two other places.
Ameniambia kwamba alihubiri huko Marekani na sehemu nyingine chache.
Maybe like a visit to America and you preach a message in somebody's church.
Kama inavyotokea ukitembelea Marekani na unahubiri katika kanisa la mtu fulani.
Most people today,
watu wengi leo,
in different parts of the world, you can trace their teaching back to an individual.
Katika dunia yote unaweza kuangalia mafundisho yao kwa kuangalia kupitia mtu binafsi.
How much apostles had?
Tuna mitume wangapi?
12.
12 ambao Yesu alikuwa nao.
Because they vote Matthias. They voted Matthias.
Walipigia kula Matthias.
So there are 12 apostles.
Kulikuwepo na mitume
12
kwa sababu Yuda alikufa.
And they had to get, they couldn't have 11, they had to get one to take that place.
Na wasingekuwa na 11 wakajaribu kumchukua yule mwingine achukue nafasi yake.
The prophet said after he got in this place, then the Holy Ghost came.
Nabii anasema baada ya kuwa ametoka Roho Mtakatifu akaingia.
So if you read the book of Acts, it's exactly like that.
Sasa ukisoma katika kitabu cha Matendo utaona ni
one,
hivyo.
Matendo 1. Acts 2, the Holy Ghost came.
Matendo 1
wanampigia kura
2 Roho Mtakatifu anashuka.
And after he had 12 apostles,
na baada ya kuwa na mitume 12,
the book of Acts from chapter 2, which is AD 30,
kitabu cha Matendo sura ya 2
to Acts 28
mpaka Matendo 28,
where Paul is under house arrest in Rome.
Paulo yuko katika nyumba kiwetulia.
In Philippians,
katika wa Filipo,
Paul is in prison.
Paulo yuko katika gereza.
In 2 Timothy 4.
Katika Timoteo wa 2 mstari
wa 4. He's about to be executed.
Anakaribia kuuawa.
He said the time of my departure is at hand.
Anasema muda wangu wa kuondoka umekaribia.
So when you look at the scripture,
sasa unapoangalia maandiko,
you can know the time.
Unaweza kujua kuhusu.
So Paul died around AD 68.
Paulo alikufa takriban miaka 86 baada ya
68
baada ya Kristo kuzaliwa.
Titus came and destroyed Jerusalem AD 70.
Na Tito akaja katika mwaka wa 70 baada ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo na akaiangamiza Jerusalem.
That's right.
Hiyo ni kweli.
Later on we read in the epistles of John.
Na baadaye tunasoma katika nyaraka za Yohana.
3 John, we read about Gaius and Diotrephes.
Umwambie Yohana na Diotrophy. Gayo.
Tunapata Gayo na Diotrophy.
Yeah, tunapata Gayo na Diotrophy.
You cannot read about them in the book of Acts.
Huwezi kuwaona katika kitabu cha Matendo.
Because the book of Acts stopped when Paul went into Rome.
Kwa sababu kitabu cha Matendo kinaishia pale Paulo alipoenda Rumi.
But AD 95 to 97, John is on the Isle of Patmos.
Lakini katika mwaka wa 85 mpaka 87, 95 mpaka 97, baada ya kuzaliwa kwa Yesu,
when John come back off the Isle of Patmos,
wakati Yohana anarudi katika visiwa vya Patmo,
he is still alive.
Bado yuko hai.
He has the revelation.
Alipata ufunuo.
He wrote the visions,
akaandika maono,
which we call the book of Revelation,
ambacho tunakiita ni kitabu cha
John saw the visions and write it.
Yohana aliona ono na kaanza kuandika.
So John continued on.
Kwa hiyo Yohana kaendelea
for a few more years,
kwa miaka mingine kadhaa.
So he's writing.
Kwa hiyo anaandika
1 John, 2 John and 3 John.
Yohana wa kwanza, Yohana wa pili, Yohana wa tatu.
So when you look at it,
sasa ukiangalia hiyo,
because he is the one who lived the longest out of all the apostles.
Kwa sababu yeye ndiye aliishi kwa kipindi kirefu sana kuliko mitume wengine wote.
Paul wrote 14 epistles to 7 churches.
Yohana aliandika nyaraka, Paulo aliandika nyaraka 14
kwa makanisa 7.
na mafundisho ya Paulo
covers from when we were chosen in Christ before the foundation of the world.
Inaanzia pale tangu alipo tulipochaguliwa kabla kuwekwa misingi ya dunia.
All the way into a glorified body.
Na kuendelea mpaka kwenye miili ya utukufu.
Into the feast after the feast of tabernacles.
Na katika karamu mpaka kwenye karamu ya vibanda.
Baada ya karamu ya vibanda.
So that means Paul.
Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba Paulo
wrote from eternity to eternity.
Aliandika kutoka umilele mpaka umilele.
When Brother Branham came.
Wakati ndugu Branham alikuja.
I will tell you when God was not God.
Nitawaambia ni wakati gani Mungu alikuwa si Mungu.
Because he had nothing to worship him.
Kwa kuwa hakukuwepo na kitu
cha kumwabudu. He couldn't be God.
Kwa asingeweza kuwa Mungu.
He was the self-existent one.
Alikuwa ni yeye aishie peke yake.
All the way into the new heaven and new earth, future home.
Oh, mbali huko sana katika mbingu mpya na nchi mpya katika makao ya baadaye.
So Brother Branham preached from eternity to eternity.
Kwa ndugu Branham naye alihubiri kutoka umilele kwenda umilele.
He said, I preach what Paul preached.
Naye akasema mimi nimehubiri kile Paulo alichohubiri.
You see the problem today in the message.
Na hii ndio tatizo katika ujumbe.
People pick up a book and start to read.
Watu huchukua kitabu na kukisoma na kuanza kuhubiri.
You have to get to a place where you have a concept.
Lazima ufikie mahali fulani ambapo unapata ufahamu
of what God had in his mind.
Wa kile Mungu alichokuwa nacho katika mawazo yake.
Before the foundation of the world.
Kabla kuwekwa misingi ya dunia.
Because this is what the Bible is.
Kwa sababu hicho ndicho Biblia ilicho.
Genesis 1.
Kutoka
to Revelation 22.
Kutoka Mwanzo 1 mpaka Ufunuo 22.
God never get a new thought.
Mungu hajawahi kupata wazo jipya.
When God was Elohim, Revelation 1 to Revelation 22, everything you read about every person, everything was in God's thought before he didn't have an atom or a molecule.
Wakati Mungu ni Elohim, kuanzia Ufunuo 1 mpaka
Mwanzo moja
mpaka Ufunuo 22, katika kila kitu mkachohubiri ilikuwa ni katika wazo lake kutoka umilele kwenda umilele.
God is infinite.
Mungu ni asiye na kikomo.
So when God is giving Moses a piece of the revelation, giving Isaiah a piece of the revelation, that was not a new thing now being done. That was something already settled in heaven.
Wakati Mungu anampa ufunuo, sehemu ya ufunuo Musa na kumpa sehemu ya ufunuo Isaiah, hilo halikuwa ni jambo jipya, ilikuwa ni jambo ambalo tangu mwanzo lilikuwepo.
In the book of Psalms 119,
katika kitabu cha Zaburi 119,
It says the word of God was forever settled in heaven.
Inasema kwamba neno la Mungu lilikuwa limesitirika tangu mwanzo.
And in Hebrew 4, verse 2,
na Waebrania 4,
it says God's works was finished before the foundation of the world.
Kwamba kazi ya Mungu ilikamilika kabla kwa kumisingi ya dunia.
That before it had a world.
Kabla hata dunia haijakuwepo.
Before it had a heaven and before it had a earth.
Kabla mbingu haijakuwepo na kabla dunia haijakuwepo.
Because in the beginning God created heaven.
Kwa sababu hapo mwanzo Mungu alizumba mbingu
and the earth.
Na nchi.
So before it had any creation.
Kwa sababu kabla ya kuwepo kiumbe chochote.
All of this was settled.
Kila kitu kilikuwa kimeshamalizika.
The Branham ministry.
Mpango wa huduma ya Mungu
was to reveal.
Ilikuwa ni kufunua
the purpose of God.
Kusudi hili la Mungu.
And bring it forth.
Na kulileta.
And this is what we call the message of the hour.
Na hiki ndicho tunachoita ujumbe wa saa.
So in his growing up,
sasa katika kukua kwake,
he is born to be a prophet.
Amezaliwa kuwa nabii,
and he fulfilled his work and died.
Na anatimiza kazi yake na anakufa.
But during those years,
lakini katika kipindi cha miaka hiyo,
he came to this understanding.
Alikuja katika kufahamu kwamba,
not by study like a theologian,
si katika kusoma kama theology,
by this God,
lakini kwa Mungu huyu,
appearing at his birth,
alionekana wakati wa kuzaliwa kwake,
and was with him through life,
alikuwa pamoja naye katika maisha yake yote,
and doing all the things that he did in the Bible,
na akifanya mambo yote aliyofanya katika Biblia.
Some places in Jeffersonville,
wakati fulani katika
some in New York City,
kazi nyingine Jeffersonville, nyingine New York, nyingine Arizona,
some in Birmingham,
nyingine katika Birmingham,
California,
mengine California.
When you read the message,
unaposoma ujumbe,
Los Angeles series, New York series,
okay, mafundisho ya New York, mafundisho ya Jeffersonville.
This is location and geography.
Hii ni mahali tu na jiografia.
But the man,
lakini mtu,
because he is the prophet through which God will unveil the hidden secrets of the Bible.
Kwa sababu yeye ni nabii ambaye Mungu amemfunulia mambo kulingana na Biblia.
God had to plan this man's life.
Mungu alipanga maisha ya mtu huyu.
So God can make known his will.
Kwa sababu ili Mungu aweze kuonyesha yaliyo mapenzi yake.
After a while getting into, this message you have to study a little bit too.
Yeah, baada ya muda fulani unajua hata ujumbe huu pia ni lazima ujifunze.
When I came in the message,
nilipoingia katika ujumbe,
1973 begin to read my first books.
Mwaka 1972 ndipo nilipoanza kusoma vitabu.
We never used to give away message books.
Sikuwahi kuviacha hivyo vitabu.
Not distributed. I told you when you get a book.
Unapopata kitabu, siko kitupa.
We knew the value of it.
Tulijua thamani ya hicho kitabu.
Up till this day.
Lakini mpaka sasa.
All my old books.
Vitabu vyangu vyote.
I just tape them.
Ninavifunga tu.
Cover come off and tape it.
Kurasa unatoka na weka
bring it back. Gundi. Keep it.
Nazifunga na zitunza.
So I have my books. 43 years ago I still have my
books. Kwa ninavyo vitabu vyangu tangu miaka 43. Ninavyo.
Though it still have computer and iPad.
Japo kwa kuna computer na iPad.
And you could have the message in a digital form.
Na unaweza kawa na ujumbe katika vyombo hivyo.
I never still don't give away my books.
Bado vitabu vyangu usivitupi ninavyo.
Because all my early notes written all on the side of
the page. Kwa sababu zile notes zangu nilizoandika hapo mwanzoni nikachora pale.
Because I live in the message day and night.
Kwa sababu ninaishi katika ujumbe usiku na mchana.
When I used to walk with my Bible.
Ninaposema tembea na Biblia yangu.
You know, I don't walk with my Bible, what we call my Bible.
Si kwamba natembea na Biblia,
tunasema Biblia yangu. The Bible is not the binding.
Unaona, Biblia si kitabu tu hicho kilichofungwa.
This is the Bible.
Hiyo ni Biblia.
But I have this inside here.
Lakini ninayo hiyo ndani mle.
The Bible is not this. And the Bible is not all this.
Biblia sio hizi karatasi.
The Bible is not all these things here.
Biblia sio mambo haya tunayoona yameandikwa kwenye
Biblia. The Bible is the words from Genesis 1 to Revelation 22.
Biblia ni neno linalotoka Mwanzo 1 mpaka Ufunuo 22.
Sometimes people see with this the kind of figure he didn't have the Bible.
Unaona wakati mwingine mtu anaangalia katika hali na kusema
Paul never had one of these.
Paulo hakuwa na Biblia namna hii.
Paul never had one of these.
Paulo hakuwa nayo.
In them this was a scroll.
Wao ilikuwa ni magombo.
Luther didn't have one this size.
Hata Luther hakuwa nayo.
Luther time the Bible big like this and thick like this.
Biblia ilikuwa ni ndefu namna hii na pana namna hii.
You understand?
Je, mnafahamu?
So when Luther first translated the Bible from the scrolls to what we call the Bible in one volume.
Sasa tunapoona kwamba Biblia ya kwanza iliyotoka katika yale magombo iliyotengenezwa
kwa mfumo
ilikuwa ni kubwa.
So if we say well that is the original first Bible.
Na tukisema hiyo ndio Biblia ya kwanza ya asili.
And this is just the modern day Bible.
Na hii itakuwa basi Biblia ya kisasa.
We just arguing about binding.
Sasa tunazungumzia tunabishana juu ya kufungwa kwa Biblia.
The Bible is the words.
Biblia ni maneno.
The cover is man made, the words is God.
Lakini hizi kurasa zimetengenezwa na mwanadamu.
It is a heaven and earth will pass away but my cover, the cover of your Bible will not pass away.
Inasema mbingu na nchi zitapita. Haisemi mbingu na nchi zitapita lakini kurasa zangu za Biblia hazitapita.
The cover is not inspired but the words is inspired.
Hizi gamba la juu au kurasa hazijavuviwa lakini neno limevuviwa.
So in this,
kwa hiyo katika hiyo
I have everything I need to study.
Ninavyo kila kitu ambacho nahitaji
kujifunza.
Na dictionary.
I have my concordance.
Nina concordance zangu.
I have my notebook.
Nina vitabu vipya.
I have over 3000 my own message. Nina preached for the last how much years right inside of this.
Nina vitabu karibia 3000 humu na ambavyo nimekuwa nikihubiri katika muda huu wote.
So the message is something for me. It has been my life.
Kwa hiyo ujumbe kwangu ni kitu ambacho kimekuwa ni maisha yangu.
I do not read casually.
Mimi sisomi tu kana kwamba ni kusoma tu.
I study.
Mimi najifunza.
I lay in the word. But Abraham says any man want to know this Christ have to be laying in the word day and night.
Ndugu Branham anasema mtu yeyote anayetaka kumfahamu Kristo anapaswa kujifunza katika neno usiku na mchana.
If the bride wants to know the bridegroom, he said the bridegroom is the word, and she has to get real close to him.
Kama bibi harusi anataka kumjua bwana harusi, anapaswa kuwa karibu naye na kuwa karibu na hii usiku na kwa karibu sana.
To read a quotation, it doesn't take much studying.
Kusoma nukuu wala haichukui muda sana.
It don't take no sweat and tears.
Haitachukua jasho na machozi.
We have Brother Branham when they built his library a couple of years ago.
Ndugu Branham wakati ametengeneza maktaba yake miaka iliyopita.
And they unveiled it to the public.
Nayo ikafunuliwa kwa watu.
All the books he had and used to study with.
Vitabu vyote alivyokuwa akijifunza.
Different commentaries, different dictionaries.
Vitabu mbalimbali vya kuangalia, dictionary mbalimbali.
You ever remember when he was preaching Daniel 70 weeks?
Unaona wakati anahubiri Danieli yale majuma 70
ya Danieli. He said, "Brother, bring a truckload and drop it by the house." A truckload of books.
Akasema nilichukua vitabu vingi na kujaribu kuangalia na dictionary.
Aliletewa lori nzima ya vitabu.
Aliletewa lori nzima ya vitabu.
That's right.
Yeah, great.
So many people think, well, you know, he's a prophet. He just gets in a vision and begins to speak.
Sasa watu wengi wanasema yeye ni nabii, anapata tu neno na kuanza kuhubiri. Anapata ono na kuanza kuhubiri.
No, when he gets out there and people say challenge him on what he teaching, he have to know this book.
Lakini anaangalia mambo na kuangalia katika kitabu.
Many times he say, well, I don't, to avoid argument and debate with people. He said, "Well, I don't know the Bible too well like you, but I know the author."
Anasema wakati mwingine ili asiwe na mgongano na watu, anasema sijui sana Biblia, lakini namjua mwandishi wa Biblia.
So he made the brother feel, well, okay, you know the Bible better.
Sasa na ajaribu kuwafanya watu wajione kwamba wanajua Biblia vizuri.
But then he said, "Christ is revealed in his own word."
Lakini huyo ni Kristo akifunua katika neno lake. Alafu anasema Kristo amefunua katika neno lake.
If a man studied the word,
kama mtu anajifunza neno
and get revelation,
na akapata ufunuo,
he will know it have one God, not three.
Atajua kwamba tunaye Mungu mmoja na sio watatu.
You understand?
Je, mnafahamu?
So you have to put a value on the word.
Sasa lazima uthamini neno.
And I think sometimes,
na nafikiri wakati mwingine,
people does not comprehend the responsibility of a minister.
Watu hawashikilii yale majukumu ya kihuduma.
In 1976,
katika mwaka 1976,
we had about 10 15 believers.
Tulikuwa na watu karibia waaminio 10 15.
They say you have to, I used to be working. They say you can't go to work.
Mimi nilikuwa nafanya kazi, ndugu akaniambia huwezi kwenda kufanya kazi.
You have to stay in the word to help us.
Lazima ukae na neno utusaidie.
So you know what I did?
Unajua nilifanya nini?
I say if they work in 8 hours a day, I will study 8 hours a day.
Na mimi nikasema kama wao wanafanya kazi masaa 8, basi na mimi nitajifunza neno masaa 8.
Well, I never used to study 8 hours a day. Nikasoma masaa 8. I never used to study 8 hours a day. I used to study 16 and 17.
Na nilikuwa sisomi masaa 8, nilikuwa nasoma saa 15 mpaka masaa 16.
Because when you start to study 8 hours a day, and you start to see things.
Na unapoanza kujifunza na unaanza kuona mambo.
You can't put down the book.
Huwezi kuweka hicho kitabu chini.
Because it's an eternal word.
Ni neno la uzima.
And when you start to fall in love with the word.
Unapoanza kulipenda neno.
And you call to travel.
Na unaitwa kusafiri.
And preach in different countries.
Na kuhubiri katika nchi mbalimbali.
The brothers, like Brother Biscoe, Brother Isaac Noriega in Tucson, Arizona.
Ndugu kama Ed Biscoe na ndugu Morgan huko Tucson, Arizona.
Isaac
Noriega huko Tucson, Arizona.
They used to realize I was gifted to preach the message out of the Bible.
Na walitambua kwamba mimi nahubiri ujumbe kutoka katika Biblia. Walipata kufahamu kwamba nina kipawa cha kuhubiri ujumbe kutoka kwenye Biblia.
So when the brothers from the south in the United States begin to come into the message.
Na watu wa kutoka kusini mwa Marekani walipoanza kuingia katika ujumbe.
You know that when had all the Martin Luther King, all the different things.
Unajua wakati ule Martin Luther alipokuja na
civil rights,
vitu kama hivyo.
So when they come in the message now.
Sasa walipokuja katika ujumbe,
white man prophet.
Wanasema malaika nabii mweupe. Na nabii mzungu.
And the people in the south, na watu kule, the slaves.
Na watu kule kusini walikuwa ni wafungwa.
So when they come in the message, you know, all the white brothers.
Sasa wanapokuja katika ujumbe na kuona wote ni wazungu wakihubiri.
And then the pulpit when you read in quotations.
Na wako mibarani wanahubiri nukuu.
So then the black brothers was kind of.
Sasa wandugu wale weusi
had a reservation.
Wakaogopa.
Because they are accustomed just preaching in the Bible.
Kwa sababu desturi yao ni kuhubiri katika Biblia.
But they don't know the message.
Lakini hawajui ujumbe.
So they do not know if they're going to have to come now and put down the Bible and pick up these books and just preach.
Sasa hawajui kwamba waache Biblia kando na waanze kuchukua vitabu vya jumbe.
Because that is what they were faced with.
Kwa sababu hiyo ndio tatizo lililokuja.
These brothers
Dugu
who knew me
walinifahamu.
They say, if all you want to hear somebody preach the message from the Bible, invite brothers in.
Akasema ukitaka kupata mtu anayehubiri ujumbe katika Biblia
kutoka kwenye
Biblia mwite ndugu vini.
Now one thing you have to understand here.
Sasa jambo ambalo unapaswa utambue hapa.
Branham preach in English.
Ndugu Branham alihubiri Kiingereza.
So when you go into French speaking countries.
Sasa unapoenda katika nchi za Kifaransa.
You need an interpreter.
Unahitaji mfasiri.
The people don't have the books.
Watu hawana vitabu.
No, they have.
Wana vitabu.
Sasa wanavyo.
Sasa wanavyo.
When you go into Spanish speaking countries.
Unapoenda katika nchi zinazozungumza Kispanish.
The people only have a few books.
Watu wana vitabu vichache tu.
While the English speaking brothers have all the books and
lakini
all the
wale wandugu wanaozungumza Kiingereza wana vitabu vyote.
When you go in the Czech Republic and Poland and Russia.
Unapoenda Czechi, Poland na Urusi.
Many of them in the old days had to write out the book on exercise books.
Sasa watu huandika
notepads,
wanaandika notes katika vitabu, katika madaftari wanaandika jumbe zao.
And if they caught them with a tape or literature from America.
Sasa wakisikia mambo ya kuandikwa kutoka Marekani.
It's persecution.
Wanaona ni mateso.
So there's a share page.
Sasa wanashirikiana kurasa na kurasa.
That going around and so they reading a message.
Na hiyo inazunguka ili waweze kusoma katika ujumbe.
While people have it stuck up in the English world.
Lakini watu
on the shelf could read in the living room.
Lakini watu wanaozungumza Kiingereza wana vitabu vingi wameweka kwenye mashelf.
And when people go there
na watu
and tell them about the prophet and different things.
Na watu wanapoenda kule katika kwa jina la nabii na vitu vingine.
And they asking them Bible questions.
Na wanauliza maswali ya kibiblia.
What is this in the scripture? What is this in the scripture?
Hili liko wapi katika maandiko? Hili liko wapi katika maandiko?
Well, they no more message book than Bible.
Sasa naona hakuna tena jumbe zaidi ya Biblia.
And in those countries.
Na katika nchi hizo.
There are a lot of supernatural.
Kuna mambo mengi ya kiungu.
Because there's God people.
Kwa sababu kuna Mungu na watu.
Yeah, it's not God people when you come in the message. You know.
Si kwamba ninakuwa watu wa Mungu unapoingia katika ujumbe.
The message doesn't make you God people.
Ujumbe haukufanya wewe kuwa watu wa Mungu.
God people is chosen Christ before the foundation of the world.
Watu wa Mungu wameteuliwa kabla kuwekwa misingi ya dunia.
The message does wake up God people.
Lakini ujumbe ni kuamsha.
To see the day and the hour.
Watu wa Mungu waone saa yao.
So when these people asking questions in the Bible.
Sasa watu wanapouliza maswali katika Biblia.
The reason I have a lot of influence in those places.
Sababu ambayo sijapata ushawishi nimepata ushawishi katika nchi hizo.
Because I could have preached the message for them from the Bible.
Ni kwa sababu naweza kuwahubiria ujumbe kutoka katika Biblia.
Because Brother Branham.
Kwa sababu ndugu Branham.
His ministry is from Genesis to Revelation.
Ndugu Branham huduma yake ni kutoka mwanzo mpaka Ufunuo.
As you go through the Bible,
unapoenda
katika Biblia, Brother Branham all through the Bible.
Unapoenda katika Biblia utamwona pia Ndugu Branham.
Many renowned ministers.
Wahubiri wengi wanaojulikana.
They tell me, Vin, we believe the message just like you.
Wanasema Ndugu Branham, Ndugu Vin, tunaamini ujumbe kama wewe.
But when you preach, you just glorify the message.
Lakini unapohubiri unautukuza ujumbe.
This is because you can preach the message out of any scripture in the Bible.
Ni kwa sababu unaweza kuhubiri ujumbe na maandiko katika Biblia.
Kutoka maandiko yote kutoka
Biblia.
Because I'm preaching Brother Branham out of the Bible in scripture that he didn't even use for himself.
Kwa sababu nahubiri Ndugu Branham katika maandiko ambayo yeye mwenyewe hakuyahubiri.
That's right.
Hiyo ni kweli.
You see, the message is not, Brother Branham was not sent to explain.
Unajua ujumbe si kwamba Ndugu Branham aliletwa kueleza.
No, after many years in the message, I come to this conclusion.
Baada ya miaka mingi katika ujumbe, nimefanya hitimisho hilo.
He wasn't sent to explain.
Hakutumwa kueleza.
He was sent to reveal.
Alitumwa kufunua. Amen.
And this is the problem with people today.
Na hiyo ndio shida na watu.
They want a book where Brother Branham explain everything.
Wanataka kitabu ambacho ndugu Branham anaeleza kila kitu.
Brother Branham says, I am going to give you sermons on all these points that you will be able to dovetail all scripture.
Ndugu Branham anasema nitakupa ujumbe huu na maandiko.
Alisema nitahubiri ujumbe, nitawapa ujumbe katika mahubiri ambayo itakufanya wewe
unganishe yote.
Ni kitabu cha Beckham.
The dedicanality of people is.
Lakini leo hii hawezi kueleza watu ni kitu gani.
We have no scripture where Brother Branham preached on Obadiah.
Hatuna ujumbe ambapo ndugu Branham amehubiri juu ya
book of Obadiah because the prophet didn't preach out to the book.
Sasa watu wanasema hatuwezi kuhubiri katika kitabu cha Obadiah kwa sababu ndugu Branham hajawahi kusoma masomo katika kitabu cha Obadiah.
He never preached out of Nahum, so we can't preach out of Nahum.
Hakuhubiri chochote kutoka kitabu cha Nahum, kwa hiyo hatuwezi kuhubiri chochote kutoka kitabu cha Nahum.
This is the confusion we have.
Haya ndio matatizo watu waliona, ndio mchafuko watu waliona.
Yet you hear Brother Branham.
Lakini unamsikia
I will give you sermons that dovetail all scripture.
Nitakuhubiria ujumbe ambao utakufanya wewe unganishe maandiko yote.
And the Bible is showing you.
Na Biblia inakuonyesha
kwamba when Jesus tell his apostles.
Wakati Yesu anawaambia wanafunzi wake,
I have many things to tell you.
Ninayo mambo mengi ya kuambia.
But you cannot bear it right now.
Lakini hamwezi kuyaandika sasa.
Paul tell the Corinthians.
Paulo anawaambia wa Korinto,
I want to give you meat but you're kind of like babes, I have to give you milk.
Naweza kuwapa nyama lakini siwezi nitawapa maziwa.
But he given the Ephesians the meat.
Lakini wa Efeso akawapa nyama.
That's right.
Hiyo ni kweli.
He given the Colossians the meat.
Aliwapa wa Korosai nyama.
But the Corinthians,
lakini wa Korinto,
they're so carnal and shallow.
Ni wa kimwili na wako chini sana.
I can't give you the meat now.
Akasema nyinyi siwezi kuwapa nyama.
Which mother have a nursing baby will take a steak and put it down the child mouth?
Ni nani atakayechukua maziwa na kuyaweka katika mtoto wa katika kinywa cha mtoto?
Because meat belongs to them that are full age.
Kwa sababu inasema nyama ni kwa watu ambao tayari wamekua.
So as I say, I do not know who come in this country.
Sasa kama nilivyosema sijui ni nani alikuja katika nchi hii.
Who, because in my country,
kwa sababu nchi ni mwangu,
men used to come from north, up north.
Watu wanatoka huko kaskazini.
And they say we are the apostles.
Wakasema sisi ni
God sent us here.
Mungu ametutuma hapa.
So there is the David Livingstone and we are the natives.
Na kule
wao wanakuwa kama David Livingstone ule mishonari wa kwanza
na wao
ni wenyeji wa nchi.
So
na wao ni watumwa.
The colonizers religiously.
Walitutawala katika kisiasa na sasa wanakuja kututawala kidini.
If they couldn't do Brother Branham that.
Kama hawakuweza kufanya kumfanyia ndugu Branham hivyo,
they can't do the other eagles that.
Amen.
Wanaweza kuwafanyia wengine, hawezi kuwafanyia wengine hivyo.
Because once you read in this message.
Kwa sababu unaposoma katika ujumbe huu,
every spirit,
kila roho,
is exposed to you.
Imeonyeshwa kwako, iko wazi kwako.
So I shall watch this.
Kwa hiyo naliona hivyo.
And very quickly I realized these men,
na kwa haraka sana nikajua watu hawa,
many of them is the men in the dream.
Wengi ni watu katika ndoto.
Everybody here I think read says this is the sign of the end.
Kila mtu naamini amesoma ujumbe mabwana, hii ndio ishara ya mwisho.
You know that's one of the key message. You won't understand nothing in the seals if you don't read this book.
Wanaona huu ni ujumbe wa msingi, huwezi kujua mihuri kama husomi ujumbe huu.
But Abraham himself says that.
Abraham mwenyewe amesema hivyo.
He says now get serious, is this the time first?
Kabla ya kuendea mihuri chukua ujumbe wa Bwana ndio ishara ya mwisho.
Because that is the prophecy.
Kwa sababu
the opening of the seventh seal and where under which the seventh seal.
Kwa sababu ule ni unabii wa kufunuliwa kwa mihuri na baadaye mihuri kafunuliwa.
So he says I am not selling tapes but buy, says this is the sign of the end, and buy the seventh seals and get quiet and listen them.
Kwa sababu sisemi kwamba nauza jumbe lakini kupitia ujumbe wa mabwana,
lakini wewe ni
mungu sikiliza kanda ya mabwana, hii ndio ishara, ndipo usikilize ujumbe wa mihuri.
And we saw how Brother Branham,
na tuliona vile ndugu Branham
when this was the real purpose of his coming.
Kwamba hii ilikuwa ndio kusudi lake la yeye kuja.
His only healings and these things was to attract the people's attention.
Unajua uponyaji wote ulioendelea ilikuwa ni kuvuta usikivu wa watu.
To get them ready to hear the voice.
Ili wao waje wasikilize ile sauti.
That's why he preached as the voice of the sign.
Ndio maana anahubiri ujumbe sauti ya ishara.
Is a sign to attract your attention.
Ni ishara ya kuvuta usikivu.
And when God gets your attention,
na Mungu anapovuta usikivu
wako, then he begins to speak.
Anaenda kukuzungumzia.
God put a sign.
Mungu anaweka ishara.
Moses see it.
Na Musa kaiona.
And Moses it attract Moses' attention.
Musa kaifuatilia ilimvutia.
And Moses come near to the sign.
Musa anakaribia ishara.
And then the voice begin to speak.
Ndipo sauti kaanza kuzungumza.
Moses, Moses.
Kasa Musa, Musa.
I am come down.
Mimi nimeshuka.
And he begin to reveal.
Na kaanza kufunua.
His purpose for Moses' life.
Kusudi lake katika maisha yake.
So this is what God do in the age.
Sasa haya ndio mambo Mungu anayafanya katika wakati huu.
When I was young in the ministry.
Nilipokuwa mdogo katika huduma.
I used to cry.
Nilikuwa nalia.
Being faced with problems in the church.
Nikipata matatizo katika kanisa.
I love my people.
Niliwapenda watu.
I want to help them.
Nataka kuwasaidia.
I don't want to give them my own opinion.
Sitaki kuwapa mawazo yangu.
And because I'm a young minister.
Kwa sababu mimi ni mhuduma.
Growing in the message.
Nimeingia katika ujumbe.
And I can't find in the message things to meet my people need.
Na siwezi kupata vitu katika ujumbe vya kuwasaidia watu wangu.
Because up till this day I don't think you could get the whole message to buy.
Yeah.
The table, yes.
Nasema mpaka sasa huwezi kupata kununua ujumbe wote.
But in those days we get in the message one.
Kipindi kile tulikuwa tunapata ujumbe moja kwa kipindi kirefu.
So you get piece of the puzzle.
Kwa hiyo unapata kipande kidogo.
And you may not get the next piece to fit until 5 years down the road.
Usingo,
if they print that book.
Usingeweza kupata kipande kingine cha kuunganisha mpaka imepita labda miaka mitano.
You understand?
Je, mnaelewa?
Because of control over the printing of the books.
Kwa sababu ya miliki iliyoshikilia vitabu vinavyochapishwa.
Now you think that could bind God?
Unafikiri hiyo ingeweza kumfunga Mungu?
No, not at all.
Hapana.
God ordained men, God comes to them.
Mungu amewachagua watu na Mungu anawajia hao watu.
And God have the Bible.
Na Mungu anayo Biblia.
And God can teach them.
Na Mungu anaweza kuwafundisha.
Because there is nothing new under the sun.
Kwa sababu kuna kitu kipya chini ya jua.
Because what Brother Branham preached was already in the Bible.
Kwa sababu kile ndugu Branham alichohubiri tayari kilikuwa katika Biblia.
That's right.
Hiyo ni kweli.
Even the seven thunders.
Hata ngurumo saba.
He said, I thought it was going to be something outside the Bible.
Anasema nilidhani kwamba ingekuwa ni kitu kilicho nje ya Biblia.
He said, come to find out you can add to the word and take away from the
lakini
word.
Lakini kaja kujua kwamba huwezi kuongeza kwenye neno wala huwezi kupunguza kwenye neno.
It was hid in the book.
Ilikuwa imefichwa katika kitabu.
So when we see the kind of book the Bible is.
Lakini tunapoona kitabu kile ambacho Biblia ilicho.
If you don't have a concept of the Bible, you can't have a concept of the message.
Kama huna ufahamu juu ya Biblia, huwezi kuwa na ufahamu katika ujumbe.
Now that may sound contradictory.
Na hiyo utaiona kwamba inapingana.
Because all that the prophet brought, he got it in the Bible.
Sasa kila kitu nabii alichokipata, alikitoa katika Biblia.
You will find quotes not agreeing with some quotes.
Unaweza ukapata nukuu zisizokubaliana.
Because Brother Branham was man and he was prophet.
Kwa sababu ndugu Branham alikuwa ni mtu na pia alikuwa ni nabii.
That's right.
Hiyo ni kweli.
Just like John.
Kama Yohana.
Ni kama vile tu Yohana.
John said, I saw and bore record the spirit of God coming down on him in the form of a dove. Behold the lamb of God.
Akasema nimeona roho wa Mungu akishuka juu yake, tazama mwana kondoo wa Mungu.
They put John in prison.
Wakamweka Yohana gerezani.
And John tells his disciples.
Na Yohana akamwambia wanafunzi wake.
Ask Jesus if he is the Messiah.
Nenda muulizeni Yesu kama yeye ndiye Masihi.
Or if we have to look for another one to come.
Au tumtarajie mtu mwingine anayekuja.
John is the greatest man born of a woman.
Na Yohana ni mtu mkuu aliyezaliwa na mwanamke, Yesu alisema.
He had the Holy Ghost from his mother's womb.
Alikuwa na Roho Mtakatifu tangu yuko tumboni mwa mama yake.
Mary.
Mariam.
In whom the angel overshadowed and the first human being, the first woman to have a child without sex.
Ambaye mwanamke Roho Mtakatifu alimfunika akawa ni mwanamke wa kwanza kuzaa mtoto bila kujua na kimwili.
And she testified. This is the virgin born son of God.
Kwamba huyu ni mtoto aliyezaliwa kibikira na Mungu.
And then she and Joseph.
Na afu yeye na Jesus, Yusuf,
your father and I looking for you all. Asa,
mimi na baba yako tunakutafuta. Ulikuwa wapi?
You understand? And Jesus turned and said, I must be about my father's business.
Naweza kuambia mimi napaswa kuwa kazini mwa baba yangu.
The word correcting her.
No, na neno likamsaisha mama yake.
Because she testified.
Kwa sababu alishuhudia.
He was supernaturally born.
Kwa sababu yeye alikuwa ameshashuhudia kwamba alizaliwa kibinguni.
And now she said, your father and I.
Alafu anakuja anasema mimi na baba yako, mimi na Yusufu.
If Jesus didn't correct her, you know much confusion it have?
Unaona Yesu asingemsaisha, angejichanganya mwenyewe. Tungekuwa na utatanishi mwingi sasa.
So when you see contradiction in the message.
Sasa unapoona kupingana katika ujumbe.
It because Brother Branham was coming along progressively.
Ni kwa sababu ndugu Branham naye alikuwa na alikuwa anakuja kidogo kidogo, alikuwa anakuwa.
When I was a child, I thought as a child.
Nilipokuwa mtoto nilizungumza kama mtoto.
I speak as a child.
Nilinena kama mtoto.
He said I preached 7 seals in a couple nights years ago.
Anasema nilihubiri mihuri miaka iliyopita.
Katika siku chache tu nikamaliza.
That's right.
Unaona?
He preached 7 seals without meeting 7 angels.
Unaona alihubiri mihuri hapo kwanza kabla hajakutana na malaika. Kama topic tu.
When the angels come, okay. He realized this is the whole book.
Lakini Roho Mtakatifu malaika walipokuja alijua kwamba hiki ni kitabu kizima.
Right.
Hiyo ni kweli.
One time he preached the white horse riders the Holy Ghost.
Wakati mwingine alihubiri yule mpanda farasi mweupe alikuwa ni Roho Mtakatifu.
And if you read the first seal.
Na ukisoma ule muhuri wa kwanza.
He said I was getting ready to go and preach that.
Anasema nilikuwa tayari kwenda kuhubiri hilo.
And the angel of God come down.
Na roho na malaika Bwana kaja akanisaisha.
The day he going to preach the first seal.
Siku hiyo ambayo angeenda kuhubiri muhuri wa kwanza.
He went back to the old notes.
Akaenda kwenye notes zake za zamani.
Why is that happening?
Kwa nini hilo linatokea?
So that we will understand.
Ili tuweze kufahamu.
When he said, thus said the Lord.
Anaposema,
that's God speaking to the
prophet. Anaposema, Bwana sema hivi. Huyo ni Mungu anazungumza kwa nabii.
People is propagate, no, everything is God.
Watu wanasema, hakuna kitu, no. Kila kitu ni Mungu.
We can't make Brother Branham bigger than he is.
Hatuwezi kumfanya ndugu Branham kuwa mkubwa zaidi ya vile alivyo.
But Branham do not need our endorsement.
Ndugu Branham hahitaji ushawishi wetu.
But Branham is the most vindicated man ever walk upon the face of the earth.
Ndugu Branham ndiye mtu aliyewahi kudhihirishwa sana na Mungu kuliko mtu yeyote aliyewahi kuishi hapa duniani.
God hung there and vindicated his prophet.
Mungu alisimama juu yake na kumthibitisha.
Jesus, he says in his own ministry, never speak nothing into existence.
Yesu alisema yakatokea.
He said God used me to do greater.
Mungu alinitumia mimi kufanya mambo makubwa.
Think of that.
Fikiria hilo.
So he don't need our endorsement. He don't have to kind of polish up the tool.
Sasa hahitaji sisi kuwa ushawishi wetu na kumpaka mafuta. Na hiyo inamaanisha
but Abraham had the word.
Nikuplana alikuwa na neno.
Abraham bring the revelation of the word.
Na nikuplana analeta ufunuo katika neno.
The revelation of God.
Akisema kuna Mungu.
The creator.
Aliye muumbaji.
Is a beautiful thing.
Ni jambo zuri sana.
When we can wait a little bit.
Unapoweza kusoma kidogo
and see this God come down.
Na kumuona Mungu akishuka.
Because we all have to be witnesses of him.
Kwa sababu sisi wote lazima tuwe ni mashahidi wake.
No man could preach this message.
Hakuna mtu anaweza kuhubiri ujumbe huu.
If the same God.
Kama Mungu mwenyewe.
Who came to the prophet.
Aliyekuja kwa nabii.
Who was in his life.
Ambaye alikuwa katika maisha yake. Kufundisha kitu fulani kiakili kuhusu yeye.
But when he was preaching about himself.
Lakini alipokuwa akihubiri kuhusu yeye mwenyewe.
God was backing it up.
Mungu alikuwa analithibitisha.
But we come to him and try to preach about him.
Lakini tukija na kujaribu kuhubiri kuhusu yeye.
By taking back his words.
Kwa kuchukua tu maneno yake.
And talking about him.
Na kuzungumza kuhusu yeye.
Because those words is not in us.
Kwa sababu yale maneno hayako ndani yetu.
And we are trying to get people to believe him.
Na tunajaribu kuwafanya watu waamini.
And we can't vindicate him.
Na hatuwezi kumthibitisha.
God has already vindicated him.
Na wakati Mungu tayari amemthibitisha.
So you can't make nobody believe him.
Kwa hiyo huwezi kufanya mtu yeyote amwamini yeye.
Because God did with him.
Kwa sababu Mungu alifanya akiwa pamoja naye.
The things necessary to make people believe him.
Mambo ambayo yalikuwa ni ya msingi kufanya watu waamini.
But for people to believe us.
Lakini watu kuamini sisi.
That we are the people he prophesied about.
Kwamba tulikuwa ni watu ambao tulitolewa unabii.
Then we will have to have the evidence in our life.
Lazima tuwe na uthibitisho katika maisha yetu.
We speak to people.
Kwamba tutakapozungumza na watu.
It will be like when the people saw Peter and them to say they take note
watu walipozungumza na Petro
walitambua
kwamba hao watu walikuwa na Yesu.
Because they were seeing Jesus in them.
Kwa sababu walimuona Yesu ndani yao.
Because the same Holy Ghost that was in Jesus was in them.
Kwa sababu yule Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya Yesu alikuwa ndani yake.
And that is where the message is.
Na pale ndipo ujumbe ulipo.
And this is where the turn have to be.
Na hapa ndipo penye kona.
No, I preach under my conviction.
Sasa nahubiri chini ya ushawishi wangu.
Because this in the two times I come in this country.
Na hii ni kwa mara mbili nilivyokuja hapa nchini.
I know something is wrong.
Nilitambua kuna kitu sio sawa.
The message is not in the way it ought to be.
Ujumbe haujafikia kile kiwango unachotakiwa kuwa.
This is the third church and third gathering of ministers and believers. I preach in the country. I preach in Arusha, Dar es Salaam here.
Na hili ni kusanyiko la tatu na hubiri katika nchi hii, nilihubiri Arusha, Dar es Salaam na hapa.
I don't blame the people. I don't blame the people.
Mimi si walaumu watu.
I don't look down the people.
Mimi si walaumu watu.
But the message is kind of weak here.
Lakini inaonekana ujumbe hapa bado hauna nguvu.
The things I preach here is elementary.
Mambo niliyofundisha hapa ni mambo ya msingi.
I preach simple for the people.
Nimehubiri tu vitu.
I preach in a way to try to lift faith.
Vitu vya kujaribu tu kuinua imani za watu.
But they're going to the book of Revelation, they're going to the book of Daniel.
Lakini kwenda kitabu cha Danieli, kitabu cha Ufunuo na kuweka vitu hapo.
It's a place where maybe I would like to preach.
Ingekuwa ni mahali ambapo ningependa kuhubiri hayo.
But when you come,
lakini unapokuja,
you realize some of the basic things you saying.
Unaona kwamba mambo yale ya msingi unayozungumza.
And you see people like the puzzled.
Unaona watu wanashangaa.
And they can't understand fully.
Hawezi kuelewa kikamilifu.
So you want to know.
Sasa unataka kujua.
Does the people know who they are?
Watu je wanajua ni akina nani?
What is the object of the preaching?
Nini kinachotokea baada ya mahubiri?
If you notice the five messages I preach.
Kama ukiangalia jumbe tano nilizohubiri.
I wanted to be clear who God is.
Nitaka kutangaza Mungu ni nani?
This is what we call the pillar fire.
Na hicho ndicho tunachoita nguzo ya moto.
I tried to emphasize that is the God who created the heaven and the earth.
Ninajaribu kusisitiza huyo ndiye Mungu aliyeumba mbingu na nchi.
I can read so much.
Ninaweza kusoma sana.
From the message.
Kutoka kwenye ujumbe.
To endorse that.
Ili kuonyesha hilo.
But I read sufficient.
Lakini nimesoma
ifanye vitosha. And I didn't just read, I give you scripture.
Na nilisoma na kakupa maandiko.
Same one create the ram for Abraham, create the schools in the woods.
Alipoumba akindi kwa Ibrahim, alipoumba mwana kondoo kwa Ibrahim, akaumba kindi kwa jina la
Yesu. There's only one creator.
Ni kuna muumbaji mmoja tu.
That's God.
Na huyo ni Mungu.
And in both places.
Na katika sehemu zote.
We see in the Old Testament, God creating a ram for Abraham, God creating flies and frogs with Moses.
Na unaona katika agano la kale aliumba mwana kondoo kwa ajili ya Ibrahim na kaumba vyura na inzi wakati wa Musa.
Both places is the pillar of fire.
Na sehemu zote ni nguzo ya moto.
Both places is Jehovah God.
Na kila sehemu ni Yehova Mungu.
And then this morning,
na asubuhi,
I read Acts 26.
Nikasoma Matendo 26.
I could read Acts 9.
Ningeweza kusoma Matendo 9.
Acts 9, look right the book of Acts.
Matendo 9 inaonyesha kati
kama ni 26.
Lakini nisoma Matendo
26.
Kwa sababu Paulo anatoa ushuhuda wake mwenyewe.
I didn't know if you caught that.
Si kuhitaji kunukuu hilo?
I could read Acts 9.
Ningeweza kusoma Matendo 9.
But I look right in about Paul's experience.
Lakini nilikuwa naangalia uzoefu wa Paulo.
But Acts 26.
Lakini Matendo
26. Paul is before Festus and Agrippa.
Paulo anasimama kwa mfalme Agrippa.
And talking his own experience.
Na anazungumza ushuhuda wake mwenyewe.
Do you know that experience with Paul meeting the pillar of fire?
Unajua hapo Paulo alipokutana na ile nguzo ya moto?
Is written 3 times.
Imeandikwa mara 3
in the book of Acts.
Katika kitabu cha Matendo.
Acts 9.
Matendo 9,
Acts 22,
Matendo 22,
Acts 26,
na Matendo 26.
It covers more space in the whole New Testament.
Inaachia nafasi kubwa sana katika agano jipya
than everything except the resurrection of Jesus.
Kuliko vyote isipokuwa ule ufufuo wa Yesu Kristo.
Only the resurrection of Jesus covers more space.
Ufufuo tu ndio unaomaliza mambo mengi kuliko hiyo.
What is so important about it?
Ni kitu gani muhimu juu ya hilo?
Because at the end of the age.
Kwa sababu katika mwisho wa wakati.
Another prophet messenger was coming.
Nabii mwingine alikuwa anakuja.
Who will preach what Paul preached?
Ambaye atahubiri kile nabii
alichohubiri. Who will meet the same pillar of fire?
Ambaye atakuwa na nguzo ya moto ile.
Who will go beyond the curtain of time?
Ambaye ataenda ngambo ya pazia.
Just like Paul.
Kama Paulo.
Who was taken into heaven.
Ambaye alichukuliwa mbinguni.
And see the bodies.
Na kaona miili.
These things.
Na mambo mengine.
Was going to come back.
Huyo Mungu angerudi.
So when we look in the scripture.
Sasa tunapoangalia katika maandiko,
there is so much there.
Kuna mambo mengi pale.
Where we begin to understand.
Ambapo tunaanza kuelewa
what the message is.
Kile ambacho ujumbe ulicho.
It's an honor for me to sit with you all. It's an honor for me to sit with you. Ah,
mimi ni heshima sana kukaa pamoja nanyi.
But I would prefer.
Ningependelea
ask me to say something.
Baada ya kuja kwenye kukutana na kusema
ninyi kuniuliza niseme kitu.
Baada ninyi kuniuliza kusema kitu.
Maybe I might read a scripture just now.
Labda ningesoma maandiko.
But I would prefer to hear from you all.
Mimi ningependelea kusikia kutoka kwenu.
In the meeting.
Tukiwa kwenye mikutano.
Listen to the preaching.
Aliyesikiliza mahubiri.
For you to give me your honest opinion.
Ili ninyi mnipe wazo lenu.
Is it on the word?
Je, hiyo iko katika neno?
Is it kind of at the side of the word?
Je, au ni kitu kiko nje ya neno?
Is it off the word?
Au iko mbali na neno?
Is it something to lead the church forward?
Je, ni kitu cha kusogeza kanisa mbele?
Do you agree with what I preach that the real message is Christ?
Je, mnakubaliana kile nilichohubiri kwamba mjumbe ni Kristo?
I'm not about Christ in the form of the Hoffman head.
Si Kristo katika kichwa cha kilichochola na Hoffman.
I talk about this Christ.
Ni kuhusu
yeye. In the form of the pillar of fire.
Kristo ile nguzo ya moto.
Before the Hoffman head.
Ambayo iko juu ya kichwa cha
Hoffman. And after the Hoffman head.
Na baada ya kichwa cha Hoffman.
Hoffman head was in the Gospels.
Kichwa cha Hoffman kilikuwepo katika Injili.
But this was the angel of God in the Old Testament.
Lakini huyu alikuwa ni malaika wa Bwana katika agano la kale aliyekuja katika mwili.
Veiling the Hoffman head.
Akiwa katika mwili uliochwa na Hoffman.
And when that body was removed from the earth.
Na wakati ule mwili ulipoondoka wakati wa kupaa.
Come back on the road to Damascus.
Alirudi kwenye.
And appeared to the messenger.
Alikuja katika.
In the form of the pillar of fire.
Alikuja kwa Paulo alipenda Damascus katika nguzo ya moto kama ilivyokuwa kwa Musa.
He is the message.
Yeye ndiye ujumbe.
I trust that you would see he is the one from Genesis and Revelation.
Najua ya kwamba natambua kwamba mnafaa.
The prophet is the attribute
kwamba
ni Yesu
kuanzia mwanzo mpaka ufunuo.
Just like Moses, Jeremiah,
kama
Isaiah,
kwa Musa,
John,
kama ilivyokuwa kwa Musa, kama ilivyokuwa kwa Jeremia.
All the work of all ages is
kupitia nyakati zote ni sifa za Mungu.
And Barabbas is one of those.
Na ndugu Branham ni moja hizo sifa.
You all are attributes of God.
Hata ninyi pia ni zile sifa za Mungu.
But all of us before there was an atom molecule was in that pillar of fire.
Lakini sisi sote kabla hakujawa na atomi na molecule tulikuwemo katika ile nguzo ya moto.
That's right.
Hiyo ni kweli.
When we see the true message.
Tunapoona ule ujumbe wa kweli.
See, everybody went introducing the earthly angel.
Kila mtu alienda aki introduce
man sent from God.
Yeah, kijulisha.
Because I do want to know.
Kwa sababu hicho ndio wanachofahamu.
By photograph.
Kwa picha.
By life story.
Kwa maisha, habari ya maisha.
In the healing campaigns.
Katika mikutano yake ya uponyaji.
But to know the other one.
Lakini kumjua huyo mwingine.
You have to go in the Bible.
Lazima uende katika Biblia.
To know Brother Branham.
Kumjua ndugu Branham.
You could pick up Supernatural series.
Inaweza kuchukua
vile vitabu vimeandikwa na Jameson.
Yeah, unaweza kuchukua vitabu.
And man sent from God.
Vile vitabu vilivyoandikwa na Jameson. Nabii azuru South Africa.
Tutaje tumwa na Mungu. Owen Jorgensen.
Na ukasoma vitabu vya Owen Jorgensen.
And Gordon Lindsay.
Na Gordon Lindsay.
View.
Muonekano
wa Brother Branham.
Muonekano wa ndugu Branham.
I have my own view of Brother Branham.
Na mimi ninamoneka kuna vile ninavyofahamu juu ya ndugu Branham.
Na mtazamo wangu
juu ya ndugu Branham.
I have my own view of Brother Branham.
Na muonekano wake nina mtazamo wangu.
Owen Jorgensen.
Owen
put
Jorgensen
together what he could understand.
Aliweka pamoja yale anayoyafahamu.
Gordon Lindsay put together his book Man Sent from God.
Na Gordon Lindsay kaweka pamoja yale mambo ya kwamba mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu.
Julius Statcliffe put together his own.
Na ndugu Julius Statcliffe aliweka yale ya kwake.
Are the authorities these three men?
Je, haya ni mamlaka hawa watu watatu?
Are these three men vindicated?
Je, hawa watu watatu wamethibitishwa?
What is the work other than that book that they did?
Kuna kazi gani walioifanya zaidi ya hicho kitabu walichoandika?
You see, it is very easy to get
unaona ni rahisi
into other people's concept.
Kuingia katika mawazo ya watu wengine.
Let me share something.
Hebu ni washirikishe kitu fulani.
I hope I'm not keeping it back, but let me share this.
Hebu ni shiriki.
Because I say my concept.
Niwape mtazamo wangu.
In the beginning, God created the heaven and the earth.
Mungu alizuka mbingu na nchi.
Genesis 1:1.
Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu alizuka mbingu na nchi.
Nukta. Genesis 1:2. And the spirit of God moved.
Yohana 1:2. Mwanzo.
Tukusaidie. Mwanzo 1:2.
But I'm saying in between verse 1 and verse 2 is billions.
Dugrama alisema kwamba kati ya mstari wa kwanza na wa pili kuna miaka mingi sana ya mamilioni.
Between God creating the heaven and the earth and the spirit of God moving.
Kati ya Mungu kuumba mbingu na nchi na roho wa Mungu akiyatamia yale maumbile.
These three men.
Hawa watu watatu.
In the three books.
Katika vile vitabu vya vitatu.
They start 1909.
Walianza habari yao mwaka wa 9.
Just like the gospels.
Yeah.
Just like the gospels.
Kama tu injili.
Matthew tell you about how he was born.
Mathayo inatuelezea jinsi alivyozaliwa.
How Joseph get trouble when Mary was pregnant.
Na jinsi Yosefu alipata shida wakati Maria alikuwa na mimba.
Luke tell you how he was born.
Wakatuelezea jinsi alivyozaliwa.
Mark tell you how he was baptized.
Marko anatuelezea jinsi alivyopatizwa.
But what's something?
Chunguza jambo fulani hapa.
When John started write.
Wakati Yohana anaanza kuandika.
John went back before the beginning.
Yohana ni tofauti, anaanza kabla ya mwanzo.
In the beginning was the word.
Kwamba hapo mwanzo kulikuwa kwa neno.
John didn't deal with the baby here.
Yohana hatafuti mtoto, hatendi na mtoto mwenye amezaliwa jinsi Mathayo anafanya.
John went back to when God was by himself and God was planning. everything.
Yohana anaenda pale mbeleni wakati Mungu alikuwa anajishia mwenyewe akipanga kila kitu.
Could we go back there and see Brother Branham?
Je, tunaweza rejea kule nyuma nasi pia tumuone ndugu Branham kabla hajazaliwa?
As I want to go back to show you Brother Branham.
Hiyo ndio nataka kushiriki nanyi kuhusu mtazamo wangu kuhusu ndugu Branham.
Billions of years ago.
Mabilioni ya miaka iliyopita.
When God created the heaven and the earth.
Wakati Mungu aliumba inchi na mbingu na inchi.
Genesis 1:14 tells us.
Mwanzo 1:14 inatuambia.
And the heavenly bodies.
Na zile sayari za juu za mbingu.
Was for signs and for seasons.
Ziliwekwa pale makusudi kwa ishara na majira.
In the pyramid.
Katika piramidi.
They show you Moses' birth. Jesus birth.
Katika piramidi ile mjengo wa piramidi itakuonyesha kuzaliwa kwa Musa na pia kuzaliwa kwa Kristo Yesu.
How those constellations was there.
Jinsi yale matangamano ilikuwa imeshikana wakati hao walizaliwa.
The Bible tells you.
Biblia tuambia.
When the wise men came.
Wakati wale wanajimu walikuja. Walisema amezaliwa wapi yule mfalme wa Wayahudi.
We have seen a star in the east.
Tumeona nyota katika upande wa mashariki.
And we come to worship him.
Na tumekuja kumwabudu.
Those stars that the wise men saw.
Hizo nyota ambazo wale wanajimu waliziona.
Was created billions of years ago.
Ziliumbwa mabilioni ya miaka iliyopita.
And in a certain part of the heaven.
Na katika sehemu ndogo ya mbingu.
There was a certain constellation.
Kulikuwa na tangamano fulani.
Saying the Messiah is born on the earth.
Wakati Mungu alikumba alipokuwa anatangaza zile nyota kulikuwa na tangamano fulani ambalo makusudi limewekwa pale litangaze kwamba huyu amezaliwa duniani.
Psalms 19 says.
Hiyo ni Zaburi 19 yasema.
The heavens declare the glory of God.
Mbingu zatangaza utukufu wa Mungu.
Day unto day utterate speech.
Mchana na usiku zinatoa usemi wao.
Utterate speech.
Zinatoa usemi nyota.
Night unto night it showeth knowledge.
Usiku kwa usiku inatoa maarifa.
It was the first Bible.
Hiyo ndio ilikuwa Biblia ya kwanza.
And when those men saw the constellation.
Na wakati watu hawa wanajimu walipoona yale matangamano ya nyota.
That was created.
Ambayo ilikuwa imeumbwa.
When God was writing the Bible.
Wakati Mungu alikuwa anaandika Biblia yake kwa kwanza.
And set it together.
Na imeshikana pamoja.
For the time of the birth when the Messiah was going to come.
Na ilikuwa imewekwa pale itangaze makusudi wakati na majira Masia yuko duniani.
Which was God becoming flesh.
Ambaye ni Mungu akifanyika mwili.
The same self-existing one.
Yule mwenye aliishi peke yake pale.
Who planned it.
Aliyepanga.
The same Melchizedek.
Yule Melchizedek yule.
Who created the heavens.
Aliyeumba yote. Na dunia.
When he's coming to become flesh.
Wakati anakuja kufanyika mwili.
His birth is marking the heavens.
Kuzaliwa kwake kumewekwa tayari pale katika anga.
The prophecy Luke 17:30.
17:30.
Luke
17:30. Unabii Luka 17 aya 30.
Revelation 10:1-7.
Ufunuo 11 hadi 7.
Saying the Son of Man shall be revealed in the last day.
Inasema mwana wa Adamu atafunuliwa siku za mwisho.
Those constellations.
Tena pia hiyo matangamano ya nyota.
Come together.
Ilikuja pamoja.
When that person is born.
Wakati huyo mtu anazaliwa.
Who is going to have that ministry.
Ambayo atakuwa na huduma hiyo kama wakati wa Yesu.
So in the message.
Sasa katika ujumbe.
Abraham telling his life story.
Abraham anatuelezea hadithi ya maisha yake.
About that constellation.
Jinsi ya tangamano la nyota.
And the message says this is the sign of
the
end.
Katika ule ujumbe je Bwana huu ndio hii ndio ishara ya wakati.
Tells about the constellation.
Anaongea habari ya tangamano la nyota.
That means God.
Inamaanisha kwamba Mungu.
Who time when Moses going to be born, mm-hmm. when Jesus going to be born, mm-hmm. when Brother Branham going to be born.
Mungu mwenyewe aliweka wakati sahihi wakati Musa atakapozaliwa, wakati Yesu atakapozaliwa, wakati William Branham atakapozaliwa.
Those constellations will come back in a cycle of time.
Ile matangamano ya nyota itakuja pamoja katika mviringo wa wakati kila mahali pao.
Ecclesiastes 3:1.
You are Mhubiri 3:1.
Every purpose under heaven is a time.
Kwa kila kusudi chini ya jua kuna wakati wake na majira yake.
And these heavenly bodies was for signs and for seasons.
Na ishara hii hizi sayari kule juu nyota ni za kuamua majira na wakati hapa duniani ya matukio fulani.
So when God is writing the first Bible.
Kwa hivyo Mungu anapoandika Biblia yake ya kwanza.
And God know which age the messenger going to come.
Na Mungu mwenyewe anafahamu ni kizazi kipi yule mjumbe atazaliwa.
On stature of a perfect man.
Kimo cha mtu mkamilifu.
He said come right at the cancer age.
Anasema unakuja hapa katika kizazi cha kansa.
By the angel.
Hapo kuna agizo la malaika mkuu.
And the angel said not even cancer will stand before you.
Anakuja katika wakati wa saratani katika matangamano ya saratani na malaika anamwambia hata ugonjwa wa saratani ya makanza hautaweza kusimama mbele zake.
Because that was a dreadful disease on the earth at the time.
Kwa sababu wakati nabii alikuwa anatumwa huu ulikuwa ugonjwa ambao unaokopewa sana duniani.
And then after cancer is Leo the lion.
Baada ya hili tangamano la kanza lile linafuata ni lile mwana simba.
The mystery of the second coming.
Siri ya ujio wa pili wa Yesu Kristo.
When he'll cry out a loud voice as a lion roared and seven thunder to the
wakati alilia kwa sauti kuu na ngurumo saba zikatoa sauti zao.
That mystery of that seventh seal.
Ilikuwa ni siri ya ule muhuri wa saba.
So God wrote that in the heavens.
Kwa sababu Mungu aliweka yale akaandika kule katika mbingu.
And God put that in the pyramid.
Na Mungu akaweka hiyo katika piramidi.
And God put that in the written Bible.
Na yule Mungu akaweka pale katika Biblia ambayo imeandikwa.
Prophecy God wrote three Bibles.
Nabii anatuambia Mungu alikuwa na Biblia tatu.
The zodiac.
Ile angani. Ile piramidi.
And the written Bible.
Na mwisho akaandika katika Biblia ambayo imeandikwa.
Say in the zodiac.
Akasema katika sayari.
We live now in the age of Leo the lion.
Akasema katika sayari tunaishi katika kizazi cha mwana simba.
In the pyramid.
Katika piramidi.
We live in the time of the capping of the pyramid, the coming of the headstone.
Tunaishi wakati wa kuweka jiwe la kilele la kufunika piramidi.
And the 22nd chapter of the written Bible.
Na 22nd chapter.
Yes.
Sura 22 ya neno ambalo limeandikwa.
We are living there.
Tunaishi pale.
I Jesus. I've sent my angel to testify these things.
Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu ashuhudie mambo haya kanisani.
And the spirit and the bride say come.
Na roho na bibi harusi anasema njoo.
So in each Bible we are the end.
Kwa hivyo katika Biblia, katika kila Biblia hizi tatu tumefika mwisho.
So God.
Kwa hivyo Mungu
time set his cosmic clock.
Mungu katika wakati wake aliweka saa ya kisayari.
The April 6, 1909, 5 a.m. in the morning.
Katika mwaka 1906 mwezi wa 4 saa 11 asubuhi tarehe 5.
And when God now is creating the earth.
Wakati Mungu pia anapoumba dunia.
God put a mountain range.
Mungu tena akatengeneza milima.
When he's forming the North American continent.
Alipokuwa anatengeneza bara la Marekani ya kusini, ya kaskazini.
Just like he create a little hill called Mount Calvary.
Jinsi Mungu tu mwenyewe yule yule alitengeneza kilima kidogo ambacho kinaitwa Calvary.
Where he'll come and die lifted up between heaven and earth.
Mwenyewe alipanga kwamba atakuja katika ule mlima alafu akufe. Alikuwa shaumba akajua nitakufia hapa.
In Israel.
Katika Israeli.
He also create a mountain range between North America, USA and Canada.
Na pia naye akatengeneza milima fulani inafuatana katikati ya Canada na Marekani ya kaskazini.
And he formed it with seven peaks.
Na akatengeneza na vilele saba vya milima.
To match the life of a man who is going to be born.
Ishikane na maisha ya mtu ambaye atazaliwa duniani hapa.
Could Brother Branham live out his 56 years?
Ndugu Branham ataishi miaka yake 56 vile kwa mepango.
On earth,
duniani,
and did not know it had a sign in heaven speaking of him.
Na aishi duniani hapa bila kujua kwamba kulikuwa na ishara kule juu mbinguni ambaye ilinena habari yake.
Could he live out his 56 years and did not know his name was written in an everlasting sign?
Je, angeishi miaka 50 bila kujua kwamba jina lake lilikuwa limeandikwa katika ile milima ambayo ilipewa kama ishara ya milele jinsi Musa alipewa.
The God of creation.
Mungu wa maumbile.
When he came in the cave.
Anapokuja alipokuja katika pengo
pango. He went straight to his birth.
Alienda moja kwa moja kuhusu kuzaliwa kwa William Branham.
He said, you were born to pray for the sick.
Akamwambia kusudi kuzaliwa kwako ni kwamba utawaombea wagonjwa.
That is very ministry of Jesus Christ.
Kwamba huduma ile ya Bwana Yesu Kristo.
That start with healing.
Ambayo ilianza na uponyaji.
And discernment.
Na upambanuzi wa roho.
And the opening of the hidden secrets of redemption.
Na kufunuliwa kwa siri za ukombozi ambazo zilikuwa zimefichwa.
Was going to be in you.
Ilikuwa iwe ndani mwake.
The angel tell him.
Malaika akamwambia.
Your first sign.
Kwamba ishara kwanza.
You will know the sicknesses.
Utajua magonjwa.
Your second sign.
Ishara ya pili.
You will know the secret of the heart.
Utajua siri za moyo wako.
It was the ministry of Jesus Christ.
Hiyo ndiyo ilikuwa huduma ya Yesu Kristo.
Start with healing.
Ilianza na uponyaji.
Then discernment.
Ikaenda kwa upambanuzi.
Then spoken word.
Ikaenda kwa neno lilonenwa.
The opening of the word.
Ikaenda kwa neno kufunuliwa kwa neno.
The preaching to the lost.
Alafu ikamalizia na kuhubiri.
That ministry was
coming back. Hiyo huduma ilikuwa inarudi
tena. And his birth.
Na kuzaliwa kwake.
Tied to the consolation.
Ambaye ilikuwa ni mfano wa tangamano la nyota.
Because the same gift.
Kwa sababu ki power
the same ministry of Jesus.
Ile huduma ile ya Bwana
Yesu Kristo.
Ilikuwa inarudi kama wakati wa Yesu.
When he's 54 years old.
Akiwa miaka 54.
After he opened the seals.
Baada ya kufunua mihuri.
Driving down through Lima Montana.
Yeye akiendesha gari kupita katika mlima kule mahali panaitwa Lima.
Standing in the gap, standing in the gap.
Anaeleza hiyo katika ujumbe kusimama katika pengo.
When he's running away.
Wakati alikuwa ametoroka.
God says, look to your right.
Mungu akamwambia angalia kulia kwako.
He says that's an everlasting sign.
Anasema hiyo ni ishara ya milele.
To you.
Mada ya dima kwako.
He look.
Akatazama.
I don't see an everlasting sign.
Akasema mimi sioni ishara yote ya milele pale.
God said your name is written all over that.
Mungu akamwambia jina lako wewe William limeandikwa kwa ule mlima wote pale.
He said I don't see my name written.
Akasema mimi sioni jina langu limeandikwa pale.
God said, how much letters in your name?
Mungu akamwambia una herufi ngapi katika jina lako?
Count the peaks.
Akasema hesabu vilele vya milima.
W I L L I A M William, seven letters.
Una hiyo herufi saba za jina lake W I L L I A M.
Marion, seven letters.
Marion, herufi saba.
Branham, seven letters.
Branham, herufi saba.
And then God began to show him.
Mungu anaanza kumuonyesha.
Look your boyhood visions here.
Ona maisha yako wakati ulizaliwa ilikuwa ni hapa chini.
Look, you had to come down, your ministry wasn't yet.
Unaona ukateremka chini huduma yako ilikuwa imeanza.
Your third peak is your first pole.
Sasa hapa sasa kilima cha tatu kutoka za kwanza mvuto wa kwanza.
You went through a great time and distress, you come off the field here.
Alafu karibu kavushwa moyo sana ukateremka chini imeandikwa pale imeonyeshwa kwa mlima.
That mountain was there when God created the earth. Billions of years ago.
Ule mlima ulikuwepo wakati Mungu alikuwa anaumba dunia mabilioni ya miaka iliyopita.
And that constellation was there when God created the world, the heavens, billions of years ago.
Na tangamana ambalo alikuwa anatangaza kuzaliwa kwake lilikuweko wakati Mungu aliumba ulimwengu mabilioni ya mabilioni ya miaka iliyopita.
And this man life and ministries in the Bible from Genesis all the way to Revelation.
Na mtu huyu huduma yake katika Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo kuendelea mpaka kitabu cha Ufunuo.
God open the Bible and show him Genesis 24:7. Eliezer.
Mungu anafungua Biblia anamuonyesha sura 24 aya 7 kuhusu Eliezer anamwambia nafasi hapa ni nafasi yako.
From Genesis 1.
Kuanzia Mwanzo sura ya kwanza.
A man in the image of God. That could speak into existence like Adam.
Mtu katika sura ya Mungu amgeweza kunena mambo katika uwepo ionekane kama Adamu.
A man in the animals.
Mtu
was all around him.
Mtu ambaye wanyama walikuwa na muzikia.
Had dominion.
Alikuwa na mamlaka.
The bees, the fish,
wanyama, samaki,
the bull,
yule fahari,
the possum,
yule opossum, yule mnyama, yule mbuzi wa mtuni. Hiyo ni kweli.
A prophet like Noah.
Yalikuwa Enoch. Alikuwa nabii kama Nuhu, nabii kama Enoch, William Branham alikuwa hivyo.
Teaches the mystery of the pyramid.
Anatufunza sisi siri za piramidi kama Enoch.
The seven steps of God.
Anatuelezea hatua saba za Mungu.
The seventh from the second Adam.
Yeye anakuwa wa saba kama Enoch alikuwa wa saba kutoka kwa Adamu wa kwanza, yani wa saba kutoka kwa Adamu wa pili Yesu Kristo.
Like Enoch was the seventh from the first Adam.
Jinsi Enoch alikuwa wa saba kutoka kwa Adamu wa kwanza.
A prophet with the mystery of the pyramid.
Nabii na siri ya piramidi.
That's right.
Hiyo ni kweli.
A prophet like Noah.
Nabii kama Nuhu.
Who's going to take a people out before the judgment and bring them back in to repopulate the world.
Ambaye atawatoa watu kabla ya hukumu awaingize ndani waokolewe, alafu tena akawaingiza katika ulimwengu mpya wajaze dunia pia.
Prophet like Abraham and
Nabii
like Sodom.
Nabii kama Ibrahimu katika ulimwengu unaofanana na Sodoma.
The friend of God.
Yule alikuwa rafiki ya Mungu.
That God said, shall I hide from him?
Yule Mungu alisema kweli nitamficha huyu mambo ambayo nimekuja kufanya.
That's right.
Hiyo ni kweli.
All into the Bible.
Yote katika Biblia.
Joseph, Moses,
Yusufu,
Elijah,
Musa, Elijah.
All through the Bible.
Yote katika Biblia nzima.
This man.
Huyu mtu.
Life was designed to fit the Bible.
Maisha yake ilichongwa makusudi itoshe Biblia.
So we all have our different views of Brother Branham.
Sasa watu wengi wengine wetu tuko na mitazamo tofauti kumhusu William Branham.
Matthew had his view.
Matthew pia alikuwa na mtazamo wake.
Mark had his view.
Mark alikuwa na mtazamo wake.
Luke had his view.
Luke alikuwa na mtazamo wake.
But John had his view.
Lakini naona alikuwa na mtazamo wake pale mbele kabla hajazaliwa. Amen, 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 amen.
How do we know Brother Branham?
Sisi tumfahamu ndugu Branham vipi?
To tell you the honest truth, I think I know him better than most people.
Mimi ningependa kusema ukweli, nataka kuwa mwaminifu mbele zenu. Mimi namfahamu ndugu Branham sana kuliko watu wengi.
You see, Paul says, when Paul got his experience after he met the pillar of fire,
wajua Paulo baada kupata kuzoe kwake wakati alikutana nguzo ya moto,
he came and he met men in the message.
Alikuja akapata wahubiri katika ujumbe.
Saying, I ate with him at the mess in the inn.
Mwingine alikuwa anasema mimi nilikula na Yesu katika hoteli ambayo ilikuwa kule kuelekea Emao.
We ate fish together by Galilee.
Mimi nami nilikula na Yesu samaki pale Galilee.
He slept in my house.
Mwingine anasema siku moja alilala kwa nyumba
yangu. When he having his campaign in Bethesda.
Wakati alikuwa na mikutano yake kule Bethesda.
He can pray for my mother-in-law.
Kwanza mimi alienda kuombea mama mkwe wangu.
I still have the cup. He drank some tea in.
Mimi kikombe alikunywa chai kule kwangu bado ninacho.
I have the pillow he slept on.
Mimi pila ambayo nilalia ninayo kwangu.
He gave me his sandals.
Kwanza alinipa slippers tambali. Kana mbili.
And Paul seen all of this going on in the message.
Paulo akaona yote inaendelea katika ujumbe.
And nobody preaching about Melchizedek.
Na hakuna mtu anahubiri kuhusu yule Melchizedek.
Nobody preaching about the greater tabernacle.
Hakuna mtu anahubiri kuhusu maskani kuu kuliko ile ya Sulemani iko hapa.
They only seen Jesus as the prophet of Galilee.
Walimwona Yesu tu kama nabii wa Galilaya.
And we had association with him.
Na tulikuwa marafiki sana na yeye.
Paul said, if you knew me after the flesh, knew me after the flesh no more.
Paulo akasema mimi simjui Yesu kulingana hali ya kimwili tena, simjui, simfahamu Yesu katika mwili tena,
because they didn't know him as the word.
Kwa sababu hao wote hawakumjua Yesu kama lile neno.
They didn't understand who he was.
Hawakufahamu alikuwa ni nani.
Why he came.
Kwa nini alikuja.
What he achieved.
Kile alifanikiwa kupata.
What is available to us.
Kile ambacho kimepeanwa kwa ajili yetu.
And how to come into it.
Na jinsi ya kukifikia.
Now if you do not know.
Kama hujui.
Who he was.
Kile alichokuwa.
Why he came.
Kwa nini alikuja.
What was achieved.
Kile kilipatikana katika.
What is now available.
Na kile ambacho kimepeanwa.
And how to come into it.
Na jinsi ya kuingia ndani.
You will not take your church too far.
Hutapeleka kanisa lako umbali wowote.
Because Paul began to prove.
Kwa sababu Paulo alianza kudhibitisha.
God had a purpose of redemption.
Mungu alikuwa na kusudi la ukombozi katika nia zake.
And Jesus was God manifested.
Na Yesu alikuwa ni Mungu kama amedhihirishwa.
He was the kinsman redeemer.
Alikuwa ni mkombozi wa ukoo wa karibu.
He began to preach predestination.
Akaanza kuhubiri kuteuliwa, kujulikana kimbele. Kuteuliwa, kuitwa, kuchaguliwa.
He went beyond the curtain of time.
Akaenda ngambo ya pazia ya wakati.
He saw the faith civilization.
Akaona ustarabu wa imani, maendeleo ya imani.
The world that didn't fall.
Sorry.
The world that didn't fall.
Uli alienda kaangalia ule mwingo ambao haukuwahi kuanguka.
And this fallen world.
Na ule mwingo ambao umeanguka.
That we live in.
Ambao tunaishi.
In this fallen body.
Katika hii mili ambayo imeanguka.
That Jesus came to make a way.
Ambaye Yesu alikuja hapa atengeneze njia.
For us to get back to that civilization.
Turudi katika ule ulimwengu ule mwingine.
Because this one is fixing the past away.
Ulimwengu huu uko tayari kupita.
The view. We must get to a place where we can catch the concept.
Katika mtazamo lazima tufike mahali tushike ufahamu wenyewe.
That's why the books Ephesians, Colossians, Philippians, Hebrews.
Ndipo sasa vitabu wa Efeso, wa Filipi, wa Kolosai na wa Ibrania.
This is the books he wrote when he was in prison.
Hivyo ni vitabu vya Paulo akiwa gerezani, vitabu vinne.
He didn't have time.
Hakuwa na muda.
Busy preaching, going everywhere.
Alikuwa kila mahali anahubiri, kenda kila mahali.
So when God sent him to Rome,
wakati Mungu alimtuma katika Urumi,
he didn't go as a messenger.
Hakuenda kule kama mjumbe.
He went as a prisoner.
Alienda kule kama mfungwa.
And he began to write these books.
Akaanza kuandika vitabu hivi vinne akiwa kule.
And these books hold the mystery.
Na vitabu hivi vinashika siri.
From where he has chosen in Christ before the foundation.
Kwamba nasi tulichaguliwa katika Kristo kabla ya misingi ya dunia.
All the way.
Hadi
into the new heaven and earth.
Hadi kwa mbingu mpya na nchi mpya.
This in the ages to come, Paul says.
Hii ni katika vizazi vijavyo, Paulo anasema.
The world to come.
Ulimwengu ujao.
All of that was in the epistles.
Yote ilikuwa katika zile barua aliandika.
And the same thing.
Na jambo lile lile.
Brother Branham.
Na ndugu Branham pia.
Same thing with Brother Branham.
Mambo yale itendeke na ndugu Branham.
Before you went, God have him to put all the doctrine in the message in the church's book.
Kabla hajaondoka, Mungu alimruhusu akaweka mafundisho yote ya ujumbe katika kitabu cha nyakati saba za makanisa.
And he said, if the church age is given to you by revelation,
kama kanisa limejengwa kwa ufunuo,
out of the ages come the seals.
Alisema kutoka kwa nyakati saba ndio mihuri inatoka katika nyakati saba.
Out of the seals come the trumpets.
Kutoka kwa mihuri baragumu zinatoka ndani.
Out of the trumpets come the vials.
Kutoka kwa baragumu ndio vitasa vinatoka.
Until the whole book is open.
Akasema,
right before your wondering eyes.
Hadi kitabu chote kinawekwa wazi mbele ya macho yetu ambaye yameshangaa.
Why people haven't gone far?
Kwa nini watu hawajaenda mbali?
They never really get the church ages by revelation.
Hawakupata kitabu cha nyakati saba za makanisa kwa ufunuo.
The church ages is the seed.
Nyakati saba za makanisa hicho kitabu ndio mbegu.
Everything is in the seed.
Kila kitu kinapatikana ndani ya mbegu.
Out of the ages come the seals.
Kutoka kwa nyakati saba inatoka mihuri. Kwa mihuri inatoka baragumu, kutoka baragumu ni vitasa saba.
The book was sealed with seven candles.
Kitabu chote kilikuwa kimetiwa lakiri, kimefunikwa mihuri na ngurumo saba.
And that's why any revelation a man gets,
ndiposa ufunuo wote mtu yeyote anaupata,
you must go to Genesis.
Lazima uende kwa mwanzo.
And it must come through the Bible.
Na lazima usafiri katika Biblia yote mpaka ufunuo.
So that's the thing.
Hivyo ndivyo ilivyo.
You know, I give my little view.
Anasema nimewapa mtazamo wangu mdogo jinsi namuona William Branham.
He didn't come to explain.
Hakukuja atoe maelezo kuhusu maandiko fulani. Alikuja kufunua maandiko.
I had no religious background.
Mimi sikuwa mwanadini nilipozaliwa mimi.
I come off the street.
Nilitoka tu mtoto wa mitaani tu.
Hole in my shoes.
Nilikuwa viatu vyangu viko na mashimo tu vimeraruka nikitembea katika mitaa.
One pants and two t-shirt.
Nilikuwa tu na longi moja na t-shirt mbili.
But what I found inside the message?
Lakini nini nimepata katika ujumbe?
I pick up nothing from nobody.
Sijachukua hiyo kutoka mtu yeyote.
I listen, man.
Mimi nasikia.
I heard Brother Leavell, I heard Brother Coleman, I heard Brother Frank. I read some of Paul Jones' teaching. All the teachers.
Nimesikia Leavell, nimesikia Coleman, nimesikia Ewald Frank, na yule mhubiri alikuwa anafunza yule Paul.
But revelation is sovereignly given.
Lakini ufunuo una Mungu anapeana bila kumuuliza mtu yeyote. Anapeana kwa uhuru wake.
Sometimes if a minister is lazy,
wakati kama mhubiri ni mzembe mvivu,
he just picks up something from somebody,
anaenda anachukua tu kitu kutoka kwa mtu fulani chenye fulani amesema ama kitabu fulani ameandika,
and goes along not knowing what the person talking about.
Alafu anakimbia nacho bila kujua yule mtu ananena habari gani.
But when a man is speaking,
wakati mtu ananena,
he must be able to prove what he is saying.
Ni lazima aweze kudhibitisha kile anachosema.
If he can't prove what he's saying,
kama hawezi kudhibitisha kile anachosema,
he have no right to be in a pulpit.
Yeye hana haki ya kusimama mibarani kabisa.
Because that would be an uncertain sound.
Kwa sababu itakuwa ni sauti isiyoeleweka.
Because the men God sent,
kwa sababu watu ambao Mungu huwatuma,
is who God come to and make himself real to them.
Mungu anajijulisha kwao awe hakika kwao.
And God stand by those.
Na Mungu anasimama na wao kuwasaidia kuunga mkono.
If a man have a calling,
kama mtu yeyote ana mwito,
he should see God.
Lazima aone Mungu.
And let God show him where he fit.
Na Mungu amuonyeshe anatoshea wapi katika picha yote.
Because the word must be in your life.
Neno lazima liwe maishani mwako.
You must be experienced in what you're preaching about.
Lazima uwe na ujuzi ama mazoea kile unachonena uwe una mazoea yake.
Otherwise you won't have no effect on people.
Lasivo hilo neno la uhubiri halitakuwa na matokeo kwa wale watu ambao wanasikia jini yako.
It must be made spirit and life in you first.
Lazima iwe ni uhai wako, roho na uzima wako ambao unahubiri kutoka kwa yale mazoea.
When what you say is made real to you,
wakati kile unachosema kimefanywa hakika kwako,
that will become spirit and life.
Maneno ambayo unasema inakuwa ni uzima na uhai ambao unaweza ingia ndani ya watu. That's true.
Because God wants to give every man his portion.
Kwa sababu Mungu anataka kumpa kila mtu fungu lake, sehemu yake.
And I encourage you brothers.
Na wahimizeni wapendwa.
The work is large.
Kazi ni kubwa sana.
Like Nehemiah.
kama Nehemia.
He came among the people.
Alikuja miongoni mwa watu.
They came out of Babylon.
Walikuwa wametoka Babeli.
They're trying to rebuild Jerusalem.
Wanajaribu kujenga Yerusalemu kuta zake.
They meet a lot of opposition.
Wanakutana na pingamizi kubwa sana.
And the work becomes stagnated.
Na kazi inaonekana iwezi songa.
And the place full of rubbish.
Na mahali pale patakana kujengwa ile hekalu limejaa takataka na ghasia.
The work is not going nowhere.
Kazi endelee ipopote.
Like we come out of the system.
Jinsi umetoka katika madhehebu.
To see the house of God built again.
Tumetoka kule tuone nyumba ya Mungu ikijengwa upya tena.
And the glory fill the house.
Na utukufu ujae nyumba
hiyo. The glory of the latter house become greater than the glory of the former house.
Na kukaona unabii kwamba utukufu wa nyumba hii ya pili utakuwa mkuu kuliko utukufu wa nyumba ya kwanza.
But the workmen lost the vision.
Lakini wale wajenzi wafanyakazi wakapoteza lile ono.
And Nehemiah began to speak to them.
Nehemia akaanza kuwanenea.
And they become energized.
Wakapata nguvu sasa.
And they went forth and began to build again.
Wakaanza kazi na wakaanzelea kujenga tena.
Haggai.
Unaona Haggai
and Zechariah.
Maneno ya Haggai na Zakaria.
Preach to them.
Walikuwa wanawahubiria hawa.
That's right.
Hiyo ni kweli.
And then men picked back up the tools.
Watu wakaanza kuchukua vyombo vifaa vya kufanya kazi.
They showed them where to find the material.
Wakaonyesha hao manabii wawili wakaonyesha mtapata vifaa vya kujenga katika mlima fulani.
And they build the house.
Na mjenga nyumba.
And they build the wall.
Na mjenga na ukuta zake.
It was fortified.
Na ikawa imezingirwa na ukuta.
And the church was established.
Na hekalu likaimarika.
That's right.
Hiyo ni kweli.
Everything we are going through,
kila kitu ambacho tunapitia,
from coming out of denomination,
kutoka kupitia kwa madhehebu,
until the glory fill the latter house,
hadi utukufu ujae ile nyumba ya pili, hekalu la pili,
is in the restoration books.
Yuko katika vitabu vya kurejeshwa, vile vitabu vitano. Nehemia, Ezra, Haggai, Zechariah na Malaki.
That's right.
Ni kweli.
Daniel 9. The mighty angel descended.
Danieli 9 malaika mkuu anashuka.
At the time of the evening sacrifice.
Wakati wa dhabihu ya jioni.
Opened up the mystery all the way to the consummation.
Akafungua siri kuanzia wakati ule kuendelea mpaka mwisho wa dahari.
What followed that?
Nini nafuata hiyo?
The people came out of Babylon.
Watu baada ya malaika kuja, watu wakatoka ndani ya Babeli.
End of the seventh decade.
Walitoka kule katika mwisho wa muongo wa saba.
In the hour of restoration.
Wakati wa kurudishwa ama kurejeshwa.
And they went back to the land of the fathers.
Wakarudi katika inji ya baba zao.
But they meet opposition.
Wakakutana pingamizi.
They meet obstacles.
Wakakutana na vizuizi.
Their hands become weak.
Na mikono yao inakuwa hafifu, dhaifu.
And their work becomes stagnant.
Na kazi inakoma, haiwezi endelea.
You must find your experience in the book.
Lazima upate mazoea kama ujuzi wako ndani ya kitabu.
Then the church could be assisted.
Ndiposa kanisa liweze kusaidiwa hivyo.
It will be a present tense happening.
Itakuwa ni mambo ambayo yanatendeka kwa wakati uliopo sasa.
That's why Paul told Timothy.
Hicho ndio Paulo anamwambia Timotheo.
Study to show yourself.
Jifunze
a workman.
Ile udhibitike kama
approved of God.
Mtu mwenye amedhibitishwa na Mungu.
That needed not to be ashamed.
Ambaye hahitaji kuwa kutahayari.
Rightly dividing the word of truth.
Ukigawa neno la ukweli sahihi.
He said, commit these things to faithful men that could teach others.
Paulo akamwambia Timotheo, chukua maneno haya ukawakabidhi watu waaminifu ambao makusudi wanaweza kuwafundisha wengine.
Take these things.
Chukua mambo haya.
These sayings are faithful and true.
Mambo haya ni ya ukweli na ni ya uaminifu.
Help your people.
Saidieni watu wenu.
The same way Barabbas had the cloud in his hand.
Jinsi hivyo ndugu Branham alikuwa na wingu mkononi mwake.
63, 64, 65, God say you're looking at that from the wrong angle.
Mwaka wa 1663, 64 hadi Mungu akamwambia umechukua wingu hilo umeliweka katika pembe ya makosa uweze kutazama vizuri vile.
He is showing the church the picture. This is the angels.
Kila wakati anaonyesha kanisa
umeona. This is the angels.
Hawa ni malaika, mnaona mabawa yao, hawa ni malaika, hawa ni malaika.
But he only seen the wig.
Lakini alikuwa anaona tu kofia ya malaika ya Yesu.
And he didn't even know is the wig.
Hakujua kwamba ni kofia ya malaika, kofia ya kimu ya malaika.
But 65 God said turn it to the right.
Mwaka 65 Mungu anamwambia badilisha hiyo, geuza upande wa kulia.
And you see the supreme judge
akaona,
Jesus.
Huyu ni hakimu.
And the angels
mkuu,
is the wig.
Akiwa na nywele nyeupe ya hakimu.
So the message.
Kwa hivyo ujumbe.
The message of our anger.
Ujumbe una pembe fulani ya mkuita kuutazama.
And when the message turned to the right angle.
Wakati ujumbe unageuzwa katika upande wa kulia ama upande unaofaa.
You see something.
Unaona jambo fulani.
From Adam.
Kutoka kwa Adam.
To Noah.
Hadi kwa Nuhu.
2000 years.
Miaka 2000.
From Noah.
Kutoka kwa Nuhu.
The genealogy in Genesis 5 shows from Adam to Noah.
Uzao ule wa Adamu kutoka kwa Mwanzo sura 5 inakuonyesha ule uzao kutoka kwa Adamu hadi kwa Nuhu.
Then the genealogy in Genesis 11 show you from Shem, Noah's son, to Abraham.
Alafu uzao katika Mwanzo 11 inatuonyesha uzao kutoka kwa Shemu hadi kwa Ibrahimu.
Then the genealogy show you from Abraham to David.
Alafu tena uzao unatuonyesha kutoka kwa Ibrahim kumfikia Daudi.
Matthew 1.
Mathayo sura ya kwanza unapata haya.
It says Jesus, this is the book of the generation of Jesus Christ.
Inakuambia kwamba hiki ni kitabu kizazi cha Yesu Kristo.
The son of David, the son of Abraham.
Mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim.
And Luke 3.
Na Luka 3.
Show you from Jesus.
Inatuonyesha
all the way to Adam.
Kuanzia kwa Yesu kurudi nyuma hadi kwa Adamu.
Adam to God.
Ambaye inasema Adamu aliyekuwa mwana wa Mungu.
Have no more genealogy.
Hakuna kivizazi vingine ama uzao
but
ama nasaba.
At the end of the seventh age.
Lakini mwisho wa kizazi cha saba.
The prophet came and drew the pyramid.
Nabii anakuja anachora piramidi.
And he show us.
Alafu anatuambia.
From Jesus.
Kutoka kwa Yesu.
The life. Uhai. Went to the 120 in the upper room.
Uhai wake ulitoka kwa Yesu kaenda kwa wale watu 120 katika chumba cha juu.
From the 120 it went to Paul.
Kutoka kwa 120 wale watu uhai ukaenda kwa Paulo.
From Paul it went to Irenaeus.
Kutoka kwa Paulo ukaenda kwa Irenaeus, kwa Martin, kwa Columba, kwa Luther,
to Wesley,
kwa Wesley,
to Brother Branham,
kwa ndugu Branham.
Revelation 10:7.
Ufunuo 10:7.
Revelation 11.
Ufunuo 11.
Moses and Elijah.
Ufunuo 11 ni Musa na Elia.
Between Revelation 10:7 and Revelation 11.
Katikati ya Ufunuo 11 hadi 7 na Ufunuo 11,
between the Gentile prophet and the Jewish prophet,
kati ya nabii wa mataifa na manabii wawili wa Israeli,
between 1965 and 2016,
katikati ya mwaka wa 1965 na mwaka wa 2016,
is where we are now.
Hapo ndio sisi tumeketi.
September the 3rd.
September mwezi wa 9 tarehe 4.
Between Revelation 10:7 and Revelation 11:3.
Kati ya Ufunuo 17 na Ufunuo 11:2-3.
We are the living descendants.
Sisi ndio wazao walio baki wanaoishi wa vizazi ambavyo vimepita.
The title deed that Adam had.
Wala mbona kitu cha urithi alichokuwa nacho Adam.
When he fell, it went back in the hands of God.
Wakati alianguka kitabu kikaenda mikononi mwa Mungu.
Adam didn't have the title deed no more, God had it.
Adam hakuwa na cheti cha urithi, ni Mungu alikuwa nacho sasa.
At the end of the seventh age the lamb come and take it.
Katika mwisho wa kizazi cha saba mwana kondoo anachukua kile cheti.
Adam don't have it, God do have it, now the lamb have it.
Adam hana hicho kitabu, Mungu hana, sasa mwana kondoo ndio yuko nacho.
Revelation 10.
Ufunuo 10.
We see a mighty angel.
Tunaona malaika mkuu.
With the book.
Anashuka na kitabu kikuu.
Open.
Kitabu kimekuwekwa wazi.
And heaven man coming back to earth.
Na anatoka mbinguni anashuka duniani.
Adam don't have it.
Adam hana hicho kitabu.
God don't have it.
Mungu hana kitabu.
The lamb don't have it.
Mwana kondoo hana kitabu.
No, the angel have it.
Sasa ni malaika ako nacho.
Is the book changing hands?
Je, kitabu kinapeana kinabadilisha mikono. Inatoka kwa huyu kwa mikono ya huyu inaelekea kwa mikono ya mwingine ama mwingine?
Or the one who is holding the book changing form.
Ama ni mtu mwenye ameshika kitabu anabadilisha barakoa yake ama sura yake.
And the book goes back into human flesh.
Na hapo kitabu kinaingia katika mwili wa mwanadamu.
Between the Gentile prophet and the Jewish prophet.
Kati ya nabii wa mataifa na nabii wa Wayahudi.
Somewhere for the last 50 years.
Wengine kwa miaka 50 iliyopita.
There's a people on earth.
Kuna watu baada ya miaka 50 kuna watu duniani.
Who have it?
Ambao wanacho. Wanacho kitabu.
This is the message.
Hii ndio inaitwa ujumbe wa wakati.
And be standing before people.
Tunasimama mbele za watu.
Who is looking forward for us?
ambao wanatutazamia, wanatutegemea.
To preach a word
kuhubiri neno
that could give them the faith
ambalo laweza kuwapa imani.
Because faith come by hearing.
Kwa sababu imani kila wakati huja kwa kusikia.
And the church can live higher than the pastor.
Na mnajua kanisa liwezi kuwa la kiroho likaishi juu kuliko mchungaji wao.
So my brothers,
ndugu wapendwa,
this is out of the sincerity of my heart.
Hii ni kutoka katika unyovu wa moyo wangu.
It's been good to be with you all.
Imekuwa ni jambo la furahia, kufurahia sana kuwa pamoja
nanyi. I appreciate.
Nafurahia sana
the time and attention that you give.
Uangalisho, umakini, usikizi, usikivu ambao umenipa mimi.
But these sayings are faithful and true.
Haya matamshi ni ya ukweli na ni ya uaminifu.
Mean you all are ministers.
Ninyi wote ni wahubiri.
Abraham said, "Discern a man's spirit."
Nabii Abraham alisema kwamba pambanua roho aliye ndani ya kila mtu.
What is he using his gift for?
Anatumia kipawa chake kwa kufanya kazi gani?
Kupigana,
kupigana na makanisa mengine?
That claim he's the only person have this.
Ama aye anadai kwamba mimi ni wa pekee niliyo na hiki?
What is he using for?
Lengo lake ni nini?
To glorify God.
Unapopambanua
roho. To edify God people.
Ni kutukuza Mungu, kujenga watu wa Mungu.
I'm sure you can come to a conclusion.
Natumai kwamba katika yote kwa jumla yake mnaweza kupata yote
nimesema hivi. I didn't leave you confused.
Natumai kutokuja kwangu hapa hakuja waacha kama mko mmefarakanika mmekosa kufahamu.
In coming here I didn't preach no division.
Wakati nimekuja hapa sijahubiri kutengana na kugawa wandugu.
And try to break churches.
Na kujaribu kuvunja makanisa.
In coming here,
katika kuja kwangu hapa,
I didn't bring no strange doctrine.
Sijaleta mafundisho ya kigeni hata.
I'm sure you can see this.
Ni kweli natumai mnaona hivyo.
In coming here,
katika kuja hapa,
I come and put my shoulder to the wheel.
Nimekuja kuongeza nguvu zangu kwa juhudi zenu.
And these ministers from Kenya,
na wahubiri kutoka Kenya,
and the little team from Nairobi,
na ile kundi ndogo kutoka Nairobi,
they all come.
Oh, pia walikuja.
To be a blessing to you.
Kuwa baraka kwenu.
A sweet smelling savor.
Wawe harufu, sadaka ya harufu nzuri.
A savor of life.
Manukato. Ile manukato ya uzima.
Among you all.
Miongoni mwenu wote.
Thanks.
Asanteni sana.
Your time.
Kwa muda wenu.
Thanks to be here.
Asante kwa kuwa hapa. Amen.
Bwana Yesu abariki. Really thank you brother.
Publish my brother.
Vin,
tunamshukuru ndugu Vin.
As you said you gave us your view.
Kama ulivyosema kwamba umetupa mtazamo wako.
And I don't think we are here to discuss of your view.
Nadhani kwamba hatuko hapa kujadili kuhusu mtazamo wako.
Somebody introduce himself.
Yeah, kama mtu amesema mwenyewe.
We just have to accept.
Yeah, lazima tu ukubali kile alicho.
We thank you for that.
Na tunakushukuru kwa hilo.
Appreciate.
Na tunakushukuru sana.
Not only that for the preaching.
Si tu kwa mahubiri.
Also for talking to the ministers.
Hata tukuweza kuzungumza tu pia kwa huduma.
I believe that will God give us grace to communicate with you.
Na tunaamini kwamba Mungu akitupa neema kuwasiliana na wewe.
Lord gave you another time to visit us.
Mungu akitupa nafasi kuwa na wewe pia.
I believe with what you have given us here.
Naamini ya kwamba kwa kile ambacho umetupatia.
We work on it.
Tutakifanyia kazi.
Probably we may see the fruits of it.
Na tutaweza kuona hata matunda ya hilo.
So pray for us and so that we can work on.
Kwa hiyo tuombe ili kwamba na sisi tulifanyie kazi.
It's a very good approach.
Ni hali nzuri ya kuliendea jambo.
The Lord.
If any of you have a flash drive or a hard drive, pen drive whatever, all the messages that I preach in the meetings here, they can put that for you.
Yeah, kama mtu ana flash au na memory
yote. And
if
you even want the messages preached in Nairobi,
yote yanaweza kuchukuliwa hata yale ya kuhubiriwa Nairobi. Yanaweza pia yakafyonzwa.
So you can have that.
Unaweza kuwa na hiyo.
This evening if you have your flash drive here.
Yeah, kama una hard drive na ni kitu cha
kufyonzwa
una flash.
You can look back, you can go over.
Unaweza kusikiliza na kusikiliza.
Put it on your phone whatever. And have it, so it's available, the brothers have it.
Yeah, wandugu pale wanayo wanaweza.
So the Lord really bless you. For having the patience to have this small fellowship, ministers fellowship.
It's not,
kwa hiyo minga ruhusu tu tuondokane kama mlivyosikia, tunaweza tukapata copy.
So we can get the copies of the messages.
Mungu awabariki sana. Tunashukuru kwa kuhudhuria kwa mikutano hii.
We thank you for attending this meeting.
Kwa sababu pia inatutia moyo hata wakati mwingine kama Mungu atatupa neema kufanya mikutano mingine, tutawaalika.
It also encourages if God gives us another opportunity to invite you to come.
Dodoma pako katikati. Sijui kama ulikuwa na swali ndio.
As you know, Dodoma is just in the center of the country. If anyone have a question,
jina la Bwana ibarikiwe.
Blessed be the name of the Lord.
Mimi nafikiri angetusaidia.
I suppose if the brother could,
kama tuna maswali mawili matatu hivi.
If we have two or three questions,
anaweza kutusaidia kwa sababu yeye ana ujuzi zaidi.
The brother could help us because he's well experienced.
Mimi ningependa tu niulize pengine atusaidie.
I would like only to ask his assistance on
kule kwao.
Back at your home.
Na matatizo yanapoinuka.
When problems arise,
wao wanatumia njia gani kuyatatua?
What ways do they use to solve the problems?
Hasa.
In particular,
makanisa yanapokuwa kanisa na kanisa wanagombana.
When one church to another are fighting.
Au hawaelewani.
Oh, they don't understand one another. They are not in harmony.
Kwa hiyo anaweza kutupa view kidogo, yani
he can give us his view on it.
Mr. Putin,
jinsi
Mr.
ya kufanya labda.
Both of them have nuclear weapons that could blow up the whole world.
Obama na Putin. Na Putin wako na magombora makubwa makubwa ya kuweza kulipua ulimwengu, wakiamua wanaweza maliza ulimwengu. Kama ni Obama anaweza maliza ulimwengu, Putin anaweza pia maliza ulimwengu. Lakini
yet before they fire off these weapons,
lakini kabla hawajaponyeza kiponyezo cha kuangamia kuleta mlipuko mkuu,
and turn everybody into atomic ashes,
na kubadilisha kila mtu awe jivu la kiatomi, wanaketi chini kwa meza,
and they talk,
alafu wanazungumza,
and they discuss,
alafu wanawashauriana,
and they find where the conflict is,
alafu wanatafuta, wanajua kisababisho ni nini, kinasababisha kutosikizana.
This is what leaders do.
Hicho ndio viongozi kila wakati wanaitwa wafanye.
Brother Branham,
ndugu Branham,
have had to do this all the time.
Alifanya hii mara mingi kabisa.
He said, you draw a circle and put me out, I draw a bigger circle and bring you back in.
Na pia alisema ukichora mviringo mdogo wako ukaniweka nje, mimi nitachora mkubwa nikurudisha ndani tuwe pamoja.
And you sit down and talk, we have the message.
Na uchukue hiyo muda mzungumze kwa sababu tuna ujumbe.
If we have the message and we have no love,
kama unaona kama tuna ujumbe na hatuna upendo,
or we have the message and we have no wisdom,
ama tuna ujumbe lakini hatuna pia hekima,
then we would know to deal with things,
hatujajua jinsi ya kutenda na mambo.
But if any man lack wisdom, let him ask of God.
Lakini Biblia inasema kwamba kama mtu hana hekima amuombe Mungu ampe.
If a man lack brotherly love with his brother,
kama mtu naye anapungukiwa hana upendano wa ndugu kwa ndugu,
it has some people are unreasonable.
Unajua kuna watu wengine ambao
Paul said is unreasonable and wicked men who have no faith.
Paulo anasema kuna watu fulani ambao wana fikira zizo nzuri na hawana imani, watu wabaya.
And sometimes most people they get there and they blaspheme an enemy because that's the only way they know to fight.
Sasa na watu wengine wanasimama pale, wanasimama katika mibara, wanamlipua na kumvamia yule adui kwa sababu hiyo ndio njia ya pekee wanajua ya kupigana, ni kuvamiana tu na maneno makali.
Maybe some of you all know the books they write about me in Trinidad.
Wewe laiti ungalijua vitabu ambavyo watu wameandika kunihusu kule kwetu Trinidad.
A man say the biggest deceiver, biggest impersonator, Satan's son, all kind of different things.
Mtu fulani aliandika vitabu akasema mimi ni mwenye kuigiza mguu, mimi ni mnafiki mkuu, mtoto wa mwana wa shetani. Hiyo yote iliandikwa kwa kitabu na ipo.
One day a brother in my church said, you know they write a book on you.
Siku moja ndugu kanisani akaniambia, ndugu Pastor Vini, unajua kwamba kuna kitabu kimeandikwa kuhusu wewe kinyume cha.
Said me.
Nikasema mimi.
He said yes, I have it home.
Akasema niko nacho nyumbani.
I said, how much people have this book?
Akasema eh, kitabu kinasema niletee.
He said a lot of believers in the church get it.
Na kumbe baadhi ya waaminio kanisani wana hivyo vitabu.
Because they post it to them.
Kwa sababu huyu mtu anawatumia vile vitabu kwamba oneni huyu mtoto wa shetani ni pastor
hivi. Sasa bring your copy, let me read it.
Nikamwambia ndugu, leta nakala yako nami nisome.
It was a Saturday, I read it.
Nikasoma Jumamosi.
Sunday morning I went to church.
Nikamaliza Jumapili, nikaenda kanisani.
I hold up the book in the air.
Nikashika kitabu katika.
I said, how many have this book?
Nikauliza washirika wangu ni wangapi wana kitabu hiki ambao wakiona.
A lot of hands.
Mikono mingi kaenda juu, niko nacho.
I said, I want everybody in this church to read this book.
Nikawaambia hivi, nataka kila mtu kanisani asome kitabu hiki ambao ndugu ameandika kwamba mimi ni mwana wa shetani na akaandika mambo mengi. Someni, kila mtu asome.
See if this is me.
Na muone kama yale ambayo ameandikwa ndani ya kitabu, kama huyo kweli ni mimi.
Because I tell the Lord.
Sorry.
I say, Lord.
Kuzani niambie Mungu.
I am this man, you know, never had a word of conversation in our life.
Mungu wewe unanijua mimi na huyu mtu. Unajua tuwajai kutana hata siku moja na tukawasiliana hata kusalimiana hatujawahi.
He know of me and I know of him.
Sorry?
He know of me and I know of him.
Anajua mimi kwa sababu amesikia habari yangu nami nimesikia habari yake tu.
But we never had a word of conversation.
Lakini hatujawahi hata zungumza.
I never provoked this man.
Hata sijamchokoza huyo mtu kumchochea kufanya chochote cha kumkasirisha.
So I said, he have a problem.
Nikasema huyu mtu haikosi ana shida.
How you just get this all this animosity against somebody who you never had a word of conversation with and who never do you a thing?
Wewe unakuwa na hii mambo mazito ya vishindo kuhusu mtu fulani ambao hujawahi muona au hujamsikia, utakuwa wewe ni mtu wa aina gani?
And all the years.
Na hii miaka yote.
I don't call people name on my pulpit.
Mimi katika mibara yangu na usikie.
I feel I am.
Siiti mtu jina hapo ama kutaja jina la mtu katika mibara yangu. Hapana.
But I read where Brother Branham says it doesn't tell your congregation everything.
Lakini soma mahali pa Ndugu Branham alisema haambi kusanyiko lake kila kitu.
And I understand what he means.
Nikaelewa anamaanisha nini?
Because sometimes people, you have a conflict with somebody.
Wakati mwingi mnakosana na mtu.
Ministers go in the pulpit.
Waubiri,
that minister down there, he says something about me and so and so.
Wewe mhubiri pale alisema hivi na hivi kunihusu, mhubiri fulani alisema hivi na hivi kunihusu.
And when you begin to do that, you begin to sow bitterness in his own people.
Unajua wakati unaanza kufanya hivyo, unaanza kucheka mbegu, kupanda mbegu ya uchungu ndani ya wale waaminio wako.
So if it's a personal thing for me, I would not bring that into my congregation.
Na nikasema sasa hiyo uchungu ambayo imefika kwangu sitapanda ndani ya washirika wangu. No. Siwezi.
If I had nothing to preach, I might have preached it. If I have nothing to preach, I might have preached it. If I had nothing to preach, I might have preached those things.
Nikasema nikiweka hivyo kama sina cha kuhubiri itanipasa nihubiri yale mambo.
But I feel I have too much of good things to feed my flock with.
Lakini mimi nikaona niko na mambo mengi ya kuhubiri mazuri siwezi kuhubiri hii.
So I tell the Lord.
Nikamwambia Bwana.
I said, Lord, I am not defending this.
Nikasema Bwana, mimi sitaenda kuzuia.
Kutetea.
That's right. Kutetea.
I say I am not defending this.
Sama sita tetea sita.
If people leave.
Kama watu kweli wataondoka baada.
That means to say I have wasted 25 years with them.
Kama watu wataondoka baada ya kukaa na mimi miaka 25, itaonekana kweli wamepoteza miaka yao 25.
Because I live on a cross, sacrificing day and night for my people.
Kwa sababu siwezi kwenda pale kujitolea kabisa kwa sababu ya watu wangu mchana usiku.
And they know my integrity.
Alafu nao wanajua msimamo wangu.
I am shepherd to my flock.
Kwamba mimi ni mchungaji kwa kundi langu.
If a man could write a book.
Sikiza. Kama mtu anaweza kuandika kitabu fulani kwa kunihusu.
And you are associated with me for 25 years.
Na nyinyi mna
seeing me close up.
Mtu mwenye hajawahi kukutana na mimi hanijui anaweza kuandika kitabu kunihusu. Na nyinyi mmekaa na mimi miaka 25, tuko karibu sana na nyinyi, na mtu akaandika kitabu kimoja kunihusu.
And somebody out of the blue come and write a book and then you get take off after that. These people don't belong to me.
Na nikasema kama mtu anaweza kuandika kitabu mwenye anijui na watu wakaondoka, ebu waende, hawakuwa ni watu wangu.
I ignore it. I ignored it.
Nami nikapuuza nikaachilia.
I didn't give no attention to that.
Hata sikuwa na usikizi angalisho na umakini wake ni
atana. I said that is like a man driving his car going on the road.
Nikasema tu ni kama mtu mwenyeendesha gari barabarani.
He have nice spiritual hymns.
Ako na nyimbo nzuri katika radio zinasikika katika radio.
Oh, he listened to the prophet.
Ama anasikiza nabii.
He turned up his glass.
Alafa akashukisha kioo.
He has air condition.
Sasa anasikia harufu, anasikia ule hewa nzuri ambayo ina.
And he's in heavenly places.
Na katika ulimwengu ako mbinguni.
And some dogs come out of yard and start to run down the car.
Na mbwa fulani akatokea kando kando akaanza kufukuza gari na kupiga gele na kupiga.
And he stopped the car.
Na huyo mtu asimamisha gari.
Open the door.
Afungua mlango.
And get some big stone and begin to stone the dog.
Na kapiga ule mbwa.
That would be crazy.
Itakuwa huyo mtu eh ni kichaa.
Say sema I ignore that thing.
Sema hawa chana na hiyo mbwa hata mimi niende.
During that time the man write about 15 books.
Tangu sasa wakati ameandika huyo mtu ameandika vitabu 15.
Send it all over the world.
Anatuma ulimwenguni kote.
And during that time I raised about 8 churches in the Caribbean.
Now hiyo huo wakati wote nami nimelea makanisa 8 katika visiwa vya Caribbean.
And Simon and Wycliffe preached to two of them already.
Na ndugu Simon na Wycliffe wamehubiri katika vile visiwa vile viwili tayari katika Caribbean.
So that's how I dealt with that.
Sorry.
That's how I dealt with that.
Hivo ndivyo nilitendea nishipochukulikia mambo kama hayo.
Bwana asifiwe sana.
Praise the Lord.
Mimi sikuwa na swali ila nafikiri tumepanga na mtoto wa mchungaji Kileo. You're not interpreting.
Oh, you want me to interpret?
Anyway, this is for the ministers. Nafikiri ana amechukua ameshanyonya hii mikutano yote. Ana atakuwa nayo David.
The brother is saying that he has made some arrangement with the son of Pastor Kileo to take the recordings.
He has already
taken the recordings of the preachings.
Hata kama tukikosa mimi nikienda Dar es Salaam na mimi nitanyonya, nitamwomba team. He's my boy also. Nitamwomba team nichukue kwenye hard drive yangu. Kwa hiyo hata Dar es Salaam unaweza kupata.
While going to Dar es Salaam he talked to team to get all the recordings from him.
Oh yeah. It's for you all.
Ni kwa ajili yenu kila mmoja wenu.
That is why this has come.
Yeye ndiye sababu wao wamekuja.
This has come.
Imekuja.
Because the meeting is only last.
Yeah.
For so much days.
Unajua kwa sababu mikutano inakaa tu kwa siku chache.
That goes into history.
Alafu inakuwa ni historia sasa.
But when you have the recording.
Lakini wakati umerecord umenasa uko na nakala ambayo imerekodiwa.
You can go over.
Unaweza kurudia katika kuona kwako na kusikiza.
You can share.
Unaweza kabidhi kukupea mtu fulani.
So this is what it's about.
Nda, hiyo ni sawa.
Hata ukitaka ile ya 2010 but that was hiyo ilikuwa kidogo ya kiwango. Alikuwa anazungumzia mambo ya dimensional travel. Hiyo ni ndio mimi nimeipenda hii kwa sababu imeanza kwenye msingi kabisa. Ile alihubiri hata sisi sidhani kama alijua tu tunapata watu pati.
You want me to interpret?
Kwa ile 2010 tunayo.
He's saying the preachings of 2010 they have.
Yeah.
And he's asking the ministers if they wanted that they could get it, that's what he said.
Yeah. Wanaweza kupata nayo.
All those kwenye preachings in Kenya, he preached in Kenya, Tanzania,
ipo kwenye MP4.
Since 1992 anayo ama ubiri yote alihubiri Kenya, Tanzania kuanzia mwaka 92 hadi sasa yako hapa.
Lakini mimi ile ya Dar es Salaam naona ilikuwa juu. This is the foundation.
The brother is saying he realizes what you preach in Dar es Salaam was of a higher octave. Yeah. This is elementary kind of peace work.
Not that's elementary, right. This is the basic.
The basic.
That's the foundation.
Yeah.
Very nice.
Kwa sababu ukianza na ile ina ni kama inazungumzia faith ya rapture. Wakati you can't conquer even lust in your
he's saying that what you preach there has to deal with the rapturing faith, while down here people cannot even conquer lust down here.
Yeah,
you need to have the basics.
Kwa hiyo mimi nafikiri hii ni basic, yani hii ni best kwa church kuanzia hapo
msingi.
Ni hayo tu nilikuwa nataka kusema.
That's what you wanted to say.
Yeah.
Kuna hili nilikuwa nimeandika. kuna mtu ambaye hajaandika jina lake na namba ya simu, kama atahitaji tutawasiliana naye, itakuwa ni vizuri.
Unataka hata mimi niandike?
Yeah, no 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 no, ministers from Tanzania. Okay. If anybody should write the name so that we can communicate if you need.
Amen.
Because we don't have the flash list to distribute to everybody.
Yeah.
Hatuna flash za kusambaza kwa kila mtu sasa hivi, lakini baadaye kama atahitaji tutaweka kwenye flash alafu tutajua namna ya kumtumishia. Ni sawa? Umeshaandika lakini jina lako. Ah, wewe una shida.
And my brothers,
ndugu zanguni,
please,
tafadhalini,
utilize these ministers.
Hawa uhubiri ambao wako hapa, tafadhali fanyeni nao kazi.
They can help you.
Wanaweza kuwasaidia pia.
And they are willing to.
Na wako tayari sana kuwasaidia.
At their time.
Kwa muda wao ambao watapanga. Kulingana na vile wamejipanga kifedha.
They are willing to help you.
Wako tayari kuwasaidieni.
They don't have to live in your church. But they could be invited and they can edify the people.
Si kwamba wanaweza toka kwa kanisa, lakini mnaweza kuwaalika, wanaweza kuja kuwa na ushirika.
Because gifts are different.
Kwa sababu unajua vipawa ni tofauti, vina tofauti.
He might be a good plumber.
Anaweza kuwa mimi fundi wa maji mzuri.
He can bring water right into the house.
Anaweza kuleta maji moja kwa moja hadi kwa nyumba.
He's a good electrician.
Anaweza kuwa mfundi wa umeme wa stima mzuri mno.
He might light up the whole house.
Anaweza fanya nyumba ikawa na mwanga zaidi.
A man building a house.
Mtu akijenga nyumba.
And see skilled workmen.
Na anaona watu mafundi wa ujuzi fulani.
The book of Acts.
Kitabu cha Matendo.
Paul says.
Paulo anasema.
I will send Titus for you.
Nitawatumeni Tito akuje kwenu.
He said I will send Apollos to you.
Anasema kwamba nitawatumia Sila kuja kwenu.
Tell Timothy you do the work of evangelism.
Anaambia Timotheo afanye kazi ya uinjilisti.
He said Titus set in order things that are wanting.
Tito na wewe weka imara mambo ambayo yamepungukiwa.
Study the scriptures.
Soma maandiko.
See how the spirit of God.
Ona jinsi roho wa Mungu.
How he put the office gifts.
Jinsi aliweka zile afisa za
huduma. And how they are there for the edification, the building up of the church.
Jinsi alikuwa pale katika ujenzi na kulea mwili wa Kristo.
That's right.
Hiyo ni kweli.
Well, I know I could ask you this in the personal time, but about spending time in study.
Anauliza kuhusu kuchukua muda wako katika kusoma, kujifunza.
With a young family, I'm thinking way back in 73 when the Lord called you into the ministry.
Naangalia ukiwa na familia ndogo mwaka wa 73 wakati Mungu alikuita katika huduma. Ndio.
Yeah. How did the Lord help you to create time and to use it so efficiently, like you could create almost 17 hours in a day?
Ilikuwa vipi Mungu ulifanya vipi Mungu akakusaidia hadi ukachukua masaa 17 katika siku na uko na familia changa katika kujifunza kwako?
Now remember it's like running.
Kumbuka kwamba ilikuwa ni kuugua kwangu.
You have some men that run the 100 meters. Some does run 220.
Kuna watu wanasikimbia.
Some does run 440. Some does run marathon.
Wengine wanasikimbia marathon, wengine mita 100, 120.
I'm more kind of marathon man.
Mimi ni mtu wa kukimbia masafa marefu kweli.
But everybody know their capabilities.
Kila mmoja wetu lazima ajue uwezo wake ni nini, ana nguvu ya kuweza kufanya.
It is not my length of hours.
Si sana kuhusu masaa.
Because we all call different.
Kwa sababu kila mmoja wetu tumeitwa tofauti.
From 1979 to this time.
Kuanzia mwaka 79 hadi sasa hivi.
I have traveled extensively.
Nimesafiri
4 times a year, 5, 6.
Nasafiri sana mara mingi, mara 4, mara 5, mara 6 kwa mwaka mmoja tu.
And when I'm in my church I'm preaching continually.
Na nikiwa kanisani kwangu nahubiri bila kupumzika.
I don't know about vacations.
Mimi sijui kinaitwa at holiday.
I'm a slave.
Kwenda kulikizo. Mimi ni mfungwa.
So people are called differently.
Watu wanamito tofauti.
I had to do that.
ilipasa nifanya hivyo.
Because when I traveled the countries,
kwa sababu kwenda katika nchi tofauti,
where they don't have the message in the language,
mahali hawao na ujumbe,
20 books, 30 books,
ama vitabu katika lugha zao vitabu 20, vitabu
30, I had to be able to know to preach the message from the Bible.
Ilibidi nijifunze jinsi ya kuhubiri ujumbe moja mmoja kwa moja kutoka kwa Biblia, kwa sababu sita wanukulia kitabu, hawana kitabu chochote kimechapishwa.
Because I preach mostly outside the English speaking countries,
kwa sababu mara mingi nimehubiria mataifa ambao hawaongei lugha yao sio Kiingereza, ni Kifaransa, Spanish ama Kireno.
So somebody who might be called for a local work or a regional work,
kwa hivyo mtu fulani ambaye ameitwa kwa kazi ya maeneo ama kazi ya kanisa la nyumbani,
God will lead them in the ministry.
Mungu atawaongoza katika huduma.
This is not a thing to worry about,
sio jambo la kuwa na wasiwasi nalo.
Because it's not him that will let him that run it,
kwa sababu si kwa yule akimbiaye yule atakaye.
It's not by might or by power,
si kwa uwezo ama kwa nguvu,
by spirit,
ni kwa roho wake.
Yeah.
Amina.
Because we enter into the labor of others. We enter into the labors of others.
Kwa sababu tunaingia katika kazi ya watu wengine.
It had men labor to put the Bible together.
Ilikuwa ni kazi ya mtu fulani alijitahidi kuweka Biblia na kuifunga pamoja.
That became a help to ministers when they have all 66 books in one.
Ambaye kaja baraka ya msaada kwa wahubiri akiwa na vitabu 66 katika fungu moja tu.
Then men made concordances and Bible dictionaries.
Watu wakaanza kutengeneza concordances na kamusi ya Biblia.
Find out the meaning of places and how much times is in the scripture.
Wao wakaandika maana ya majina fulani, maana yake mahali fulani katika Biblia, wakaandika. Ilikuwa ni juhudi na bidii ya
mtu. All this work was to the benefit of others.
Hiyo ilikuwa imetengenezwa ndiposa watu wengine wafaidike na kazi na bidii ya naja
shalom. What it take me 43 years.
Kile imenichukua katika miaka 43.
I could give it out here.
Naweza peana hiyo yote hapa.
In a couple hours.
Katika masaa tu machache kwa miaka 43.
And ministers don't have to spend 20 years to know that. They just get it.
Na wahubiri sasa sio lazima wakae miaka 20 wapata hayo. Wanapata kwa njia rahisi.
Because we enter into the labors of others.
Kwa sababu ni lazima tuishi katika bidii na jitihada za watu wengine.
1947 to 1965 we have 1200 tapes.
Kuanzia mwaka 47 hadi mwaka wa 1965 kuna kanda ya 1200.
We want to hear the prophet, you need to put the CD in and
ukiona kusikia nabii unaponyeza tu pale ile kanda na unasikiza.
He labored in his church. But when he leave, he will have all these administrators could have.
Alijitahidi sana kanisani mwake kadiri kwamba anapoondoka tuna haya yote katika.
It's a principle.
Nakala ni kanuni fulani.
So that's why we have meetings like this.
Deposit na mikutano kama hii.
I can sit down here and tell you what is going on in every continent and give you a good view of the message in different countries.
Na nasa kiti hapa nikuelezee kila ambacho kinaendelea katika kila bara kama una mtazamo mzuri wa ujumbe.
Just like Joshua and Caleb went to the land and came back and tell the people what is in the land.
Kama Joshua na Caleb walienda katika ile nchi na wakaangalia na wakarudi kuambia kusanyiko nchi nafana na vipi.
So not everybody have to go everywhere.
Na yanamaanisha kwamba sio kila mtu apasa aende kila mahali.
And but the thing is to learn to appreciate that.
Lakini jambo ni kwamba ni kujifunza na kufurahia.
To recognize the spiritual benefit of these things.
Kutambua faida ya kiroho ya mambo haya.
And if ministers have an open heart and mind.
Na kama wahubiri wana nia iliyo wazi, mioyo iliyo wazi.
They could get so much so quick.
Wanaweza pata mingi sana kwa muda mfupi.
And that's the way it should be.
Na hivyo natakana iwe hivyo.
Bwana wabariki. Naona tukikaa hapa kila mtu ataka kuuliza maswali, tunaweza tukakaa hapa mpaka kesho. Tuchukue tutafute tukanda pate nafasi ya kupitia. Alafu tusome jumbe kwa sababu huyu sasa yeye ametupa tu ule mtazamo wake wa kuhusu jumbe. Ni sawa eh? Wote tuna vitabu, tuna Biblia na ametupa yule mtazamo sahihi kuhusu yeye vile anavyotazama anavyochukulia ujumbe. Na naamini kwamba kama ni wahuduma tutachukua njia kwa sababu ni vigumu kupata majibu ya kila mtu atseme kuuliza. Hata nami nilikuwa na maswali yangu lakini nikasema nani tu niache. Bwana wabariki sana. Ya kwa sababu tunajua hawa wanajiandaa kwa ajili ya kuondoka. Leo usiku huu wa manane. Kwenye saa 8 hivi wanatakiwa waondoke. Kwa sababu ya kuwahi kufika Dar es Salaam. Kwa hiyo tulikuwa tunataka tuwe na bado hawajaenda kula chakula cha usiku, wamalize kula, wajipange na nini. Na pia na ninyi pia mnahitaji kuondoka, lakini hawa zaidi kutokana na lazima tumefanya utaratibu wa wao kuondoka kwenda Dar es Salaam kwa sababu kesho kutwa uwe kesho usiku anatakiwa wawahi ndege asubuhi naondoka ni Jumanne asubuhi. Kwa hiyo anatakiwa uwanja wa ndege tena usiku wa manane. Tukote pamoja eh? Mungu awabariki sana. Naomba tumiliane, tumepata nafasi hii, tuombe Mungu atusaidie, tupata nafasi nyingine. Pengine tunaweza tukakaa mpaka mpaka asubuhi kule Nairobi nasikia walikata tangu saa 3 mpaka saa 9. Okay. Ningependa kabla hatujaondoka, hebu tukae pamoja pale mbele, tupige picha ya wahuduma tuliohudhuria mkutano huu. Ni sawa? Ama mnataka tungekaa mahali gani? Nadhani pale patakuwa pazuri. Eh? Tutawasha taa. Eh. Okay. Okay. Take a photograph. Thank you.